yeni tuwela mitse miti yako wakonde duwataka kumamba ifetu kukutokosani na sikuno kwaja kutinu muma yanga pempelo kwa ife mkazi wakondeka wosawuka wakona apuyu pamene kungambirwa kwa lepira koma omulungu ifetu kukumbukira kungamba koyamba kome kuna yamba kwa chitikapo kukula pansi inu muna kuchita iko zani wami inu muna josa kutokila mumbali ya Adam ntiti natsekapo apo kochekedwapo ndipo munapanga nkazake Atate ine ndikupemphera usiku uno kuti dzanja lanu libwere pansi tsopano ndipo lipsachire chinthu chachikulu ichi chimene ife tikuchipempha ndipo ena awo Ambuye mkazi uyu yomwe akuvutika ndi kutsinjika kwa malingaliro wena wonse omwe ali ndi zopempha ife tikungowapereka iwo kwa inu Atate ndi mtima wathu wonse mudzina la Yesu Khristu, amen. Ndedi ndimayi kuti tili pano usiku uno ndikukhala ndiwomvetsera abwino awa kuti ndiziwayang'ana ndi kuimba kwabwino kwayala yaing'ono yodabwitsa. Ine ndinali kungoganiza kusiyana kwake kuwaona anyamatawo atayimapo ndipo anyamatawo ooneka mwaukhondo ometa mwaukhondo. Ine ndinali kuganiza usiku watha za kumalo komwe ine ndinali kukhala gulu la zigawenga linabwera kumeneko ndi kumadzayesera kumumiza mnyamata mudziwe losambirira. Iwo anachita kuitanisa china chake ndi kudzawachosamo iwo mmenemo kusiyana kwake kuwaonana atayima akuimba nyimbo za uthenga kusiyana kwake ndimaganiza pamene mbale Henry amanenapo amunawo okhala ndi tsitsiro longa lomwe akazi ayenera kumakhala nalo inu mukuona uko nkulondola amaoneka ngati ine ndimawaona anyamatawa okhala ngati ali ndi tsitsiro iwo mpaka amayika tolipotolera ilo mmenemo kuzungulira nkhope zawo ine sindikudziwa ine nthawi zina ine ndimakhala wokumudwitsidwa izo zimaoneka ngati izo iyi ndi nthawi yoona yachisokonezeko amuna akuyesera kuti azivala zovala za akazi ndipo akazi akumavala zovala za amuna ndipo amuna akumalisiya tsitsi lawo ngati akazi ndi akazi akumakhala ndi tsitsi ngati amuna chavuta ndi chiyani kodi ndi anthu awa pamenepa kodi mbonje zenizeni zamakhalidwe ndi ulemu zachoka mufuko lino ndipo anthu awa mdziko lino iyi ndi nthawi yoopsa koma ndi nthawi ya ulemerero kwambiri mudziko kuti uzilalikiramo uthenga ngati ine ndikanati ndime mbepete mwa nthawiyo tisanabwere pokhalapo ndipo Atate akanayang'ana pa ine kuti ndi nthawi yanji pansipo kupyola mibado iyi yomwe iwe ukanafuna kuti ukalalikire ndikanafuna ino pakali pano pakali pano kudza kwake kusanachitike kumene poyang'ana uko paomvetsera akhala patsogolo pathu awa mtumiki mzanga wa ine mu Tucson zulo anali kukwera kavalo ndikuganiza za mwamuna uyu ndi mkazi uyu ali ndi chotupa pa msana wake kavalo uyu anamponya iye mwamuna wina anandiyimbira ine wanikoloko mmawa uno ku hotelo yanga ndipo anati mwamuna muchipatala cha akunkhondo ndipo maso ake atatembenuzika msana wake utasansanthidwa intso zake zitakankhidwira pena ndi mtima wake uli pafupi kuti ulephere poapo ine ndinafika pansi pa mawondo anga pa telefoni ndinamugwirisa iye kumapeto enawo ndipo ndinamupempherera iye ndipo iye wakhala pano usiku uno wakhala pomwe pano uwo unali usiku wathu Bob kodi iwe ungangoyimirirapo Mulungu amayankha pemphero mmawa usiku pakati pa masana pakati pa usiku kapena nthawi iliyonse tsopano ine ndine mtumiki wotalikisa chotero monga iwo amazitsera izo ine ndikukhala ngati ndikudana nazo kuti ndiyambe pa nthawi ino ya usiku ndipo ine ndimaganiza ndingobwera kuno usiku wina bwanji ife tinali kuyankhula kuno pa malo wena ndipo maminiti 15 ine nditayamba kale anthu anali akutenga mbale ndikumandiloza ine siya tondola iwe uyenera kuti utuluke muno akusuta ndudu ndi kumapitiliza. Ilo sinali vuto la Phwandolo, anali anduwo omwe anali atawapangisa iwo rent. Ndipo mkazi wa apampando anapita kuseri ndipo anakamuza manejala anati, anati chabwino inu, mumayenera kuti mukhale mutatuluka muno pofika 9:30. Anati inu, simnazike konse izo muchigwirizanocho. Dona uyu usiku uno, iye anabwera kuno, dona wabwino kwenikweni. Ndipo iye anati, ife tamva kuti inu muchifuna ichi. Anati, mungochitenga icho mwautali omwe inu mukufuna. Kotero kuti, kotero ndinowothokoza kwambiri chifukwa cha izo, izo ndizabwino kwambiri. Mbale Henry, ine ndituti ndikuyamikira chanu, chifundo chanu pondiyitanira ine kuno ndi chapitala ichi. Ine ndinali nawo mwayi usiku watha wakukhala ndili kuno ku Assemblies of God, mmene ine ndikukhulupirira mbale Boone ndiye mbusa wake. Ndinali ndi nthawi yodabwisa kumusiku ndi guluiro la wanthu. Ndipo mawa usiku ife tipita kuna kwake ndi inu, ine sikudziwa komwe kuli, ndipo icho ndi chapitala china. Iwo amasamalira za izo, ine ndimangokhala ndikupemphera, kuwerenga ndi kumapitirira, ndipo ndi zonse zomwe ine ndikhoza kumapitiriza nazo. Koma tsopano ife tikuona zinthu zachilendo mu tsiku lino. Tsopano ine ndakumbukira usiku wotsiriza umene ine ndinali kuno, unali mu msonkhano wa Hema. Ine ndikukumbukira ndimayankhula za izo usiku watha za banja laling'ono lomwe linabweresa mwana wawo wakufa. Ndiuko kwina kwake kuno, iwo anayendesa tsiku lonse ndi usiku. Mayi wang'onoyo anakhala wachisoni atamugwirizira mwana wang'onoyo m'mikono mwake. Tsopano iye mwina akhoza kukhala ali pano tsopano mwa zonse zomwe ine ndikudziwa. Ndipo iye mwamuna ake wang'onoyo banjalo ndi mabanja angapo ali nawo, ndipo iwo anali. Ndipo iye anati, anandipempha ine ngati ndingabwere, bamboyo anatero ku galimoto. Ine ndinamutenga mwana wang'onoyo, ndipo ndinali nditangomugwirizira iye wang'ono wakufa wowuma ndi thunthu lozizira. Ndipo ine ndinayamba kupemphera, ndipo pamene ine ndinapemphera thupi limenelo ndinayamba kumverera ngati kuti likuyamba kufunda. Kotero ine basi, ine ndinapitirira kupemphera, iye anayamba kugunyuza ndi kusuntha kupitiriza bwino. Anayamba kulira, ine ndinamupereka mombweza iye kwa amake. Iye anapita kubwerera kwawo ndiye. Kotero iwo akhoza kusakhala Khristu nkomwe pa zonse zomwe ine ndikudziwa. Mwaona, izo zinali zodabwitsa. Koma chimene ine ndikuchitanizira usiku uno, ine ndikudziwa mpingo umene ukufa nawonso ndi wanthu athu achipentekosite. Ife tiyenera kuti tidzigwedeze kwa izi ndizo zonse. Ndipo njira yokha yomwe inu mungachitire izo ndikumapemphera ndi kukhala pa nzere ndi mawu a Mulungu. Ndiyo njira yokha yomwe ife tingamachitire izo. Ilipo njira imodzi yokha yotulukira, iye ndiye njira imeneyo, Yesu Khristu yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Kodi ife tingafune mpingo wathu kuti ukhale muchikhalidwe ichi monga uja ananenerapo monga ku England? Ndi chifukwa ine ndakhala ndili inu mumaganiza wamwano kwambiri wokuzazirani inu. Ine sindimatanthauza kuti ndizipita izo, koma ine sindimafuna kuti ndiziuona mpingo wakukhala muchikhalidwe cha mtundu umenewo. Inu simukufuna kuti mukhale muchikhalidwe chimenecho, komabe iwe uyenera kuti uzikomerera izo pansi molimba kwambiri mpaka iwe utazikomerera izo ndi kuzipangisa izo kuzikika. Izo ziyenera kuti zichitidwa. Kotero tsopano usiku uno ine ndangokhala ndi malemba wena ndi nkhani pano imene ine ndikufuna kuti ndilangulepo kwa kanthawi. Ine sindinena nthawi inayo ayi, inu mumatopa potero. Ine ndikhoza kutsiriza mumaminiti sate, ndipo basi zingotengera pa ine. Nthawi zonse ndimakhala ngati ndimazisira izo kwa mzimu woyera. Basi njira iliyonse imene iwo unganditsogolere. Tiyeni tiweramitse mitu yathu kamphindi kokha motalikira, tilankhule kwa mwini ife tisanatsegule buku lake. Mulungu wamphamvu zonse, mwini wa buku ili, kupyolera mwa Yesu Khristu, ife tikupemphera. Ife tili othokoza kwambiri pa zimene ife tazimva kale usiku uno. Ngati ife tingati tivomereze msonkhano uno pakunena amen ndikumapita kwathu, tinali zabwino kukhala tili kuno. pakuti ife tikudziwa kuti inu mwakhala muli ndi ife. Ndipo Atate, pamene ife tikutsegula mawu awa tsopano, langulani kwa ife molunjika kuchokera mu mawu awa, kuti ife tikhoze kudziwa ora lomwe ife tili kukhalamo. Ngati ife tingalidziwe ora lomwe ife tili kukhalamo, ndiye ife tikhoza kukonzekera kwa ora ilo. Koma ngati ife tikati tizingopita mwakungu osadziwa chiyani kapena kuti, ndiye ife timadziwa momwe tingakonzekere. Kotero Atate, ife tikupemphera kuti inu mutilola ife tilione likasapo ndi chitseko chitatsekulidwa ndi uthenga wakutiyitanira ife umo. Lekanizi kupyolera mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mumalemba oyera, ine ndikufuna kuti ndiwerenge nkhani pano yopezeka uko mu buku la Luka oyera pamutu wa 24. Ine ndikuti ndiyambire pa ndime ya 13 ndipo ndiwerenga gawo la iwo. Taonani awiri a iwo ankapita tsiku lomwelo wochokera ku mudzi wotchedwa Emau, umene unali kuchokera ku Yerusalemu pafupi mitunda 620. Ndipo iwo anali kuyankhulana limodzi zinthu izi zomwe zinali zitachitika. Ndipo zinafika pochitika kuti pamene iwo anali kuyankhulana limodzi, ndipo Yesu mwini wake anayandikira pafupi ndipo ankatsagana nawo. Koma maso awo anagwidwa kuti iwo asamukhwiwe iye. Ndipo iye anati kwa iwo, ndikuyankhulana kwa mtundu wanji uku komwe inu muli nako kwa wina ndi mzake, pamene inu muli kuyenda ndipo muli achisoni. Ndipo mmodzi wa iwo yemwe dzina lake ndi Kleopa anayankha ndipo anati kwa iye, kodi ndiwe mlendo basi mu Yerusalemu ndipo iwe sunadziwe zinthu zonse izi zomwe zachitika mu masiku awa? Ndipo iye anati kwa iwo, zinthu ziti. Ndipo iwo anati kwa iye, zokhuza Yesu wa ku Nazareti, yemwe anali mneneri wamphamvu mu ntchito ndi mmawu pamaso pa Mulungu ndi kwa anthu onse. Ndi momwe ansembe akulu ndi olamulira anamuperekera iye kwa kuti akaweruzidwe ku imfa, ndipo anampachika iye. Koma ife timadalira kuti akanakhala iye yemwe akanati awombole Israeli. Ndipo pambali pa zonse izi, lero ndi tsiku lachitatu tichitidwireni zinthu izi. Eya, ndipo azima enanso nawo agulu lathu anatitodometsa ife omwe anali kumanda. Pamene iwo sanakalipeze thupi lake, iwo anabwera nkumanena kuti iwo anali ataonanso masombenya ange omwe ananena kwa iwo, omwe ananena kuti iye anali wa moyo. Ndipo ena iwo omwe anali ndi ife anapita kumanda, ndipo anakapezanso ngakhale momwe akaziwo anali atanenera. Koma iye iwo sanamuone ayi. Ye iye anati kwa iwo, o opusa ndi amtima wotchedwa kukhulupirira wosakhulupirira zonse zomwe aneneri analankhula. Kodi samayenera Khristu kumva kuwawa zinthu izi ndi kukalowa mu ulemerero wake? Ndipo kuyambira pa Mose ndi aneneri onse, iye anafotokoza bwino kwa iwo malemba onse pa zinthu zokhuza iye mwini. Ambuye ataonjezera madaliso ake kukuwerenga kwa mawu ake. Tsopano ine nditenga ngati ine ndingalitche ilo phunziro, ine ndikufuna kuti nditenge ili zochitika. Zochitika zamakono zimamveka bwino ndi uneneri. Tsopano izo nthawi zonse zakhala zili za Mulungu, njira zosasintha za Mulungu kwa odzi amawalola anthu ake kudziwiratu zinthu zina zisanachitike. Ngati anthu mu masiku a Ambuye Yesu akanangomufuna kokha Mulungu ndi kudziwa chomwe chinali pafupi kuti chichitike, iwo sibwenzi atamuweruzira Yesu kuti afe. Koma chifukwa chomwe zinali chifukwa malemba ankayenera kuti akwaniritsidwe kwa Yuda, ankayenera kuti achititsidwe khungu. Ife tonse tikuzindikira izo. Kodi inu mukuzindikira kuti izi zalonjezedwa kachiwiri mu mbado uno womwe umene ife tili kukhalamo, mbado wa mpingo wa Laodikaya, mbado wa mpingo wa chisanu ndi chiwiri uno umene ife tilimo tsopano, ndi wamaliseche womvetsa chisoni wa khungu, ndipo iwo suli kudziwa izo. Zofanana monga iye anawachititsira khungu iwo kumbuyo uko pa cholinga chakuti autengere uthenga wake ukafike kwa anthu osankhidwa, iye walonjeza kuti achita chinthu chomwecho lero. Ndipo ngati ine ndi ngati ndinene izima kulemekeza ndi kwa abale anga onse ndi alongo mwa Khristu. Limodzi la masiku awa wina wakazidzati kodi sikunalembedwe kuti zinthu izi mayenera kuchitika poyamba ndipo izo zidzakhala mwa njira yomweyo momwe izo zinalili apo indetu ine ndikuti kwa inu iye wadzakale ndipo iwo amuchitira zomwe iwo anafuna kuti amuchitire iye pamene iwo anamufunsa iye anati bwanji alembe amati ndipo malembe amanena kuti kuti Eliya ayenera kudza poyamba iwo ananena izo kwa Yesu iye anati iye wabwera kale ndipo inu simunamudziwe iye mwaona ndipo izo mwina mwake ndimomwe ziti zithere kachiwiri tsopano ife tikufuna kuti tiyikidwe patsogolo kuti tidziwe zomwe ziti zizichitika kwa mʼbado uno umene ife tili mkukhalamo mulungu anagawa mawu ake ku mʼbado uliwonse mochuluka chotero ku mʼbado uliwonse ndipo ife tiyenera kuzindikira kuti mʼbado umodzi tungapitirizidwire ku mʼbado wina izo sizingagwire ntchito basi mwachisanzo monga ine ndinanenera ine ndikukhulupirira usiku watha kapena ine ndikumayankhula mowirikiza usiku ndi usiku m'malo ndipo nthawi zina ine ndikupanga ndemangayo nthawi yachiwiri ine sindikutanthauza kuti tizidzibwereza ndekha koma ine ndinene chonchi kuthiyani chikanati zikanati zimuchitire Mose pakuyesera kumalalikira uthenga wa Nowa kapena ndi ubwino wanji ukanakhala uli zikanamuchitira Yesu kuti aziyesera kulalikira uthenga wa Mose kapena ndi ubwino wanji ukanamuchitira Martin Luther kuti apitirize ndi uthenga wa chikatolika ikanamuchitira ubwino wanji Wesley kuchitirirabe ndi uthenga wa Luther ikanawachitira ubwino wanji achipentekosite kupitiriza ndi uthenga wa chimethodist kapena ndi ubwino wanji zikanawachitira pentekosite kumapitirizabe nazo pamene mkwatibwi ali kuyitanidwa maona ife tili mu nthawi ya mbewu yomwe ife tili pano pa mapeto a nthawi tsopano kupatula ngati njere ya tirigu ibwera mu nthaka iyo imakhala yokha monga wotsutsa monga ine ndapangira ndemanga kutulukireni bukhulo mwina mwake inu muli nalo ilo kwanu mu mzinda wanu wolemba wachigermani uyo yemwe analemba imodzi ya nkhani zotsutsa kwambiri iye ndi wachikunja zoona si ine sindili kumuweruza iye chifukwa iye wandiweruza ine chotero koma chifukwa pokhala wachikunja bukulo likanayenera mkomwe kukhala lili pa malo mali ndipo iye anati mulungu yemwe akanakhoza kungokhala nditimati iye akhoza kutsegula nyanja yofira ndi kuwawombola anthu ake yeno nkungokhala ali ndi manja ake atawapingatsitsa pa mimba yake ndi kuwayang'ana akudusa mibado ya mdima akhristu aja akukhazulidwa mziduswa ndi mikango amayi awo tsitsi lawo likaviyidwa mukula ndi kumapachikidwa pa mitanda ndi kumaotsedwa ndipo ana awo azimayi apakati amakhoza kuang'amba pa mimba ndi kubetserana pa mtundu wa mwanayo ndipo nkungokhala ndi kumalolera kuti izo zizichitika anthu omwe amayenera kukhala ali antchito a mulungu ameneyu inu mukuona lemba ndikudzozako inu simudzakhoza konse kulidziwa lemba pakungokhala pansi ndi kumaliwerenga ilo kuchokera pakumvetsa kwa theoloji kuchokera kukumvetsa kwa maphunziro izo sizinayambe zagwirapo ntchito ine ndinali kuyankhula ndi mtumiki wa chibaptist osati kalelikali iye anati mpaka ife tidaphunzira chigiriki cholondola mpaka ife ine ndinati kuniseya khanso isanachitike iyo iwo anali akutsutsana za mawu a chigiriki mu baibulo inu simudzakhoza konse kuwadziwa iwo baibulo ndiloti liziululidwa mwakudzoza ndi chinthu chokha vumbulutso yesu anamuwuza petulo pa thanthwe ili la vumbulutso lowulula yemwe iye ali wodala ndiwe simoni mwana wa yona thupi ndi mwazi sizinawululire izi kwa iwe koma atate wanga omwe ali kumwamba awululira izi kwa iwe pa thanthwe ili ine ndidzamangapo mpingo wanga osati pa petulo osati pa iye mwini koma pa vumbulutso la uzimu la yemwe iye anali ndipo iye ndi mawu Yohane woyera wanu pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali ndi mulungu ndipo mawu anali mulungu ndipo mawu anasandulika tsupi ndipo anadzakhala pakati pathu Ahebrews 13:8 iye ali yemweyo tulo lero ndi kwa nthawi zonse totero ife tikukhala mu tsiku pamene maonetseredwe a mawu a mulungu ayenera kuti abwere ku mbado wosiyana kuposa mbado wa chipentekosite ndipo uko nkulondola kumbukirani inu mudza ndine munthu wosaphunzira koma inu simungakhoze kuchiposa chilengedwe chifukwa mulungu amagwira ntchito moyendera limodzi ndi chilengedwe basi monga ine ndinati dzuwa limatuluka ndi kukalowa ndipo limadusa kupyola usiku ndi monga usinkhu wa sikulu ndipo limafa madzulo kuti litulukire kachiwiri mawa wotsatira mipengo imalola kuti chakudya tipite pansi mu nthawi ya chirimwe timapita ku mizu ndipo chimabwerera mu nthawi yophukira timbirani iye anazifanizitsa izo ndi njere ya tirigu mkwaribwi chifukwa chomwe mulungu analolera kuti izo zizinka monga choncho mpingo wabwino weniweni woona uja umene unayambitsidwa pa tsiku la pentekosite unali utakula ndi kukula kuyambira pa tsiku la pentekosite udzakhala mpingo waukulu iwo ukayenera kuti ugwere mu nthaka mu mbado wa ndima uja ndi kukwiriridwa monga mbewu zonse zimachitira iwo unkayenera kuti ufe kuti iwo ukatulukire ponso pakukonzanso kachiwiri iwo unatulukira mwa munthu wakukonzanso Mateni Lutera ndipo kuyambira pamenepo basi monga phesi la tirigu likutulukirapo ndi choyamba chimene chimatulukirapo pamakhala timasamba tiwiri tating'ono nge ilo limakhala likuonjezera timasamba tochulukira apo panabwera Martin Luther ndipo kenako Zwingli ndipo mpaka pansi Calvin ndi pamene iwo anali kusunthira mtsogolo potsiriza iwo unakalowa munga yaye tsopano ameneyo anali John Wesley mu mbado wa Wesley iwo unali ndi utuchi utagweraponso apo tokerapo kunadza mbado wa chipentekosite kwapafupi kwambiri kungokhala ngati njere yeniyeni ya tirigu ngati inu mutayang'ana pa phesi koma ngati inu mutamutenga tiriguyu ndi kumutsegula iye mbuyomo mulibe njere imodzi mwa iye mkomwe iye ndi nkhusu yokha mwa maumbidwe a njere koma iwo amakhala pamenepo kwatolinga kuti aziphimba njereyo mpaka ngati dzuwa litamuwomba iye monga choncho ilo lingamuphe iye iye ayenera kuti akhale ali mmenemo mpaka nthawi ina yake ndipo moyo wonse umachokamo mu nkhusu monga iwo unalisiyira phesi inasiya utusi umalisiya nkhusu ndi kupita mu tirigu ndi kumupanga kachiwiri basi monga iye analili pansipo mu nthaka tsopano tonse ife tikudziwa kuti pamene uthenga uperekedwa mu zaka zitatu iwo amapanga bungwe pamene iwo achita izo zimaupha iwo apo pomwe izo zinatero mu masiku a Lutera chomwecho izo zinatero mu masiku a Wesile izo zinatero mu masiku a Alexander Campbell ndi wena wonse a iwo ndipo izo zinatero mu masiku a pentekosite ndende mukuona inu mumafika pamalo aliyense amayamba kukhuthala napita kumbali ndipo iwo sangakhoze kulandira vumbulutso la tsopano iwo akhazikika pansi ndipo apo iwo ali ndipo pamenepo iwo amafa ndipo moyo umapita kumene kudusa mzimenezo ndipo umapitirirabe kukapanga tirigu ndipo pamene tirigu abwera moyo uwo umene wayenda kudutsa mu tirigu uyo chiukitsiro umabweretsa chinthu chonsecho poyera inde umachibweretsa mmwamba ku mkwatulo tsopano kumbukirani uthenga uwu unayamba poyamba ndi machiritso auzimu kuchita zozizwitsa tsopano ngati mulungu akanalola kuti izo zipite kudzera mu mpingo wamba basi monga zomwe ife takhalira nazo kale ndiye uyo sanali mulungu mulungu samasowa kuti azidzionetsera iye samasowa kuti azichita zinthu izi kuti azitisangalatsa ife monga ife achimereka tazolowerera kutero zosangalatsa koma iye amachita izo kuti akope chelu cha wanthu kuti iye akukonzekera kuti achite china chake. Yang'anani pa iye mwini wake pamene iye anadza, mneneri wang'ono wodabwitsa, Rabi, mneneri wa ku Galileya, moti utumiki wake unali wodabwitsa. Iye anali kulandiridwa mu mpingo uliwonse, koma tsiku lina iye anakhala pansi nati, ine ndi Atate wanga ndi mmodzi. Oh my, izo zinali kunja. Talikirani ndi munthu woteroyo. Kupatula inu mutadya thupi la mwana wa munthu ndi kumwa magazi yake, inu mulibe moyo mwa inu. Bwanji, iye ndi mtakati. Khalani kutali ndi munthu woteroyo. Mukuona? Mukuona, panali china chake chinkayenera kuti chitsatire chizindikiro chimenecho. Onani china chake chinatsatira. Nkhusu linagwirizira icho, koma tsopano nkhusu likukungunukapo, ilo liyenera kutero. Ndipo kumbukirani, taka 20 zadutsapo ndipo palibenso zipembezo zomwe zatuluka kuchokera mmenemo. Ndipo izo sizitero. Ife tili pa mapeto a zipembezo, tiligu watenga maumbidwe. Koma chakuta ndi chiyani ndi tiligu tsopano, inu simungati. Iye ayenera kukhalamu kukhalapo kwa mwana kuti ache. Tokolola chisanabwere zamutengapo iye. Tsopano zochitika zomwe ife tikuziona zikuchitika, izo mwanteradi zikuonetsedwa mu Baibulo za mʼbado uliwonse. Ife tikuganiza ife tachoka kwathunthu mu dongosolo, koma ife sitili chilichonse chikusuntha ndendende basi ndi mawu a Mulungu. Tsopano Baibulo ndi buku losiyana kwa buku lopatulika lina lililonse. Palibe buku longa Baibulo. Pa Baibulo ndi Mulungu mumaonekedwe a mawu. Maonandi mawu ndi lingaliro litalongosoledwa kuganiza kwa Mulungu kunawalongosola iwo mawu ake kucholera mwa aneneri. Ndipo iwo analemba Baibulo lomwe lili maonekedwe a mawu. Ndipo Yesu analitcha ilo mbewu. Ndipo mbewu iliyonse idzabala za mtundu wake ngati iyo ili muchikhalidwe choyenera pamalo oyenera. Tsopano buku ili la ndi buku ili la uneneri ilo. Ilo limaneneratu zodzachitika mtsogolo. Tsopano bukuli lili ndi vumbuluso lonse la Yesu Khristu. Inu simumaonjezera kwa ilo kapena kuchotsako kwa ilo. Ndipo vumbuluso lililonse liyenera kumabwera ndi ilo, mwaona? Izo ziyenera kumakhala mawu. Kotero anthu amati, ine ndinali ndi vumbuluso. Inde, ife tikumudziwa Joseph Smith ndochuluka omwe anali nalo vumbuluso ndi zinthu, koma zinali zosiyana ndi mawu. Izo ziyenera kumabwera molingana ndi mawu ngati izo zikuchokera kwa Mulungu. Chifukwa izo ndizoti zidzavomerezetse kapena kutsimikizira kukhalapo kwa Mulungu. Ndipo iye anadziwiratu zinthu zonse izi pokhala. Mwakudziwiratu kwake iye anadzoza. Anadzozeratu izo zimatchedwa mu Baibulo kukonzedweratu. Mʼbado uliwonse pamalo ake. Ndi munthu aliyense pamalo ake. Ndi mtumiki aliyense pamalo ake. Iye ndi Mulungu. Ndipo mdielekezi sakuphimba kanthu pa iye. Ndipo iye ndi Mulungu. Ndipo iye anadzozeratu chilichonse choti chidzachitike. Ndipo zikugwera ndendende basi mu mzere ndi mawu ake. Totero ngati ife tingakhoze kuona mwa mawu ake, mʼbado wake ndi nthawi yomwe ife tili mkukhalamo, inu mungazione izo apo momwemo mu Baibulo. Za mʼbado uno zomwe ife timayenera, zomwe zimayenera kuti zichitike nthawi ino. Tsopano mabuku enawo ife tikupeza, ndipo ine ndinati mabuku omwe iwo amawatcha mabuku opatulika ndi zina zotero. Ndipo ine ndawerengapo Korani ndi wena ambiri. Koma inu mukuona mabuku awo opatulikawo alikokha ndondomeko ya miyambo ya makhalidwe kapena za theology. Koma buku ili ndi mneneri. Ilo ndi losiyana kwa buku lina lililonse. Baibulo ndi mawu a Mulungu oneneratu za mtsogolo. Ilo limaneneratu chifukwa ilo limachenjezeratu. Ngati Mulungu atumiza chilichonse iye amanena, ndipo analonjeza mu Baibulo kuti iye sadzachita kanthu pa dziko lapansi mpaka poyamba iye ataululira izo kwa ntchito ake aneneri. Izo ndi Amos 3:7. Iye ndipo Mulungu tanga kwaze kunama ye ama waulula iyo iyo yakhala iri njira yake yochitira izo konse kudutsa mu mibado iye sana yambe walephelapo kuchita izo tsopano ife talonjezedwa mu masiku otsiriza kuti izi zidzakhala zitabwezeretsedwa padzakhala popanda popanda mpingo popanda chipembezo Methodist Baptist Presbyterian Pentecostite iwo sadzakhoza konse muzikhalidwe zawo zamakonozi kutengera konse mpingo uwu kokhala mkwatibwi iwo sangakhoze kuchitira izo iwo alephera iwo ali mochuluka kwambiri pa makosa awina ndi mzake ndipo chidziko chakwawiramo ndi zina zotero ndipo iwo anapera mu njira zawo zomwezo ndikotero mulungu akudziwa izo ndipo kuti aulule mawu awa wina amati chabwino ine ndili ndinsi ndipo mulungu adalitsidwe izo zili monga choni umondi basi momwe izo zinalili pamene yesu anatha nthawi yoyamba aliyense alinacho chifundiso aliyense ali ndichi icho chiyenera kukhala chili china chake chitatumizidwa kwa ife kuchokera kwa mulungu ndipo mulungu atachilonjeza icho ndipo njira yokha yomwe iye adachitire ndi kusunga dongosolo lake lomwelo iye analonjeza kuti adzatitumizira ife mu masiku otsirizano molingana ndi Malachi 4 mneneri pa dziko lapansi yemwe akanati adzatembenuze mitima ya wanthu kubwelera mitima ya wana kubwelera kwa makolo autumwi kachiwiri iye analonjeza izo mu mawu ake Luka 17 ndi malo ena ambiri omwe iye analonjezamo izi kuli iye zomwe iye akanati adzachite mu masiku awo otsiriza kuti abweretse chinthu ichi pakukhala mawu otsimikizidwira mwaona munthu akhoza kunena chilichonse koma kupatula ngati mulungu atawatanthauzira mawu amenewo maona tsopano ife tili nako kutanthauzira kwathukwathu ife timati iwo akutanthauzira ife ndipo wina uliwu wa Methodist amatizi wa Baptist amatizi achipentekosite amatizi aumodzi amatizi awiri amatizi ndipo oh my ndinu apo koma mulungu samasowa wotanthauzira ayi iye ndi wodzitanthauzira iye yekha iye amawatanthauzira mawu ake omwe powatsimikizira iwo mu mbado umene iye anawakonzera mbado umene iwo aperekedwerako ife sili kukhala mu mbado wachipentekosite ife tikukhala mu mbado wina mwaona ife sili kukhala mu mbado wa Methodist ife tikukhala mu mbado wina ife tikukhala pamwamba apa mu mbado wa mkwatibwi kuyitanira kunja kwa mpingo ndikubweretsa iwo palimodzi kukonzekera mkwatulo ndiwo mbado umene ife tili kukhalamo tsopano kwa lingaliro langa loona mtima izo ndi ndendende choonadi ndipo buku ili ndi buku la uneneri okhulupirira ake akulamulidwa kuti azililemekeza ilo ndikumaliwerenga ilo ndikumukhulupirira wolilemba wake pakuti mawu aliwonse omwe alembedwa mmenemo ayenera kufika pochitika chilichonse chimene chinalonjezedwa chiyenera chifike pochitika chifukwa iwo ndi Yesu Khristu mu mbado uliwonse yemweyo dzulo anali Yesu Khristu anali mwa Nowa anali Yesu Khristu mwa Mose anali Yesu Khristu mwa Davide anali Yesu Khristu mwa Yosefe ndi Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ndipo ndi Yesu Khristu pakati pa wanthu ake lero akuchita zinthu zomwe iye analonjeza kuti iye akanadzachita mu mbado uno ndi Yesu Khristu koma mpingo wakhala wokhuthala kwambiri uli kutali kwambiri monga mbale wina ananena kuno ndipo mipingo yathu ikukhala mwanjira yomweyo mpaka ife tikuyenera kukhala ndi china chake choti titigwedeze ife kuti tibwelere ku mawu ife tikudziwa bwanji kuti izo zichita icho izo ziyenera kuti zibwere molingana ndi dongosolo lake lomwe la mulungu izo sizingakhoze kubwera mwa munthu wamba izo sizidzabwera ndi munthu wazamalonda izo sizingakhoze kubwera ndi mipingo Mulungu anayala umodongo solo lake. Inendi na yangula kuno ku Shreveport chikulina kwa wairesi ya fuko kwa fukoni. Kuri yesela kuti umuchitile Mulungu nchito popanda izo kukhala chifuniro cha Mulungu. Davide anayesela kubweletsa likasa la Mulungu kuti libwelele mnyumba. Iye anali mfumu yodzozedwa. Bwanji iye, iye anawapusa ake ntumwi zake akapitawo ake a 1000 ndi 10,000 ndi wena otero. Ndipo iwo onse anati amenewo ndi mawu a Ambuye. Ndipo iye anawapusa nsembe ndipo zinali zodabwitsa. Ndipo iwo onse anapikapo dzodzodwa kwambiri. Iwo anafula, iwo anachita kachitidwe kalikonse kachipembedzo komwe kanalipo. Ndipo izo zinali mankheradi zosiyana ndi chifuniro cha Mulungu. Chifukwa kunali mneneri mudzikolo dzina lake Natani. Ndipo iye sanafunsidwe konse pa izo, maona? Ndipo ife tikupeza kuti izonso zinagwira ntchito ngakhale iwo anali akadzipereka poyesera kuti amuchitire Mulungu ntchito. Ndipo inu mukhoza konse kukhala wodzipereka kumene, koma mpaka ife tikamadziwa chimene ife tikuchita, inu mukumenya pa mpweya. Bwelerani mumawa Mulungu ndipo fikani pofola nawo ndiyeno zipitani ndiye inu mudziwa monga msirikali samadziwa zoti achite mpaka iye atalandira kulamulidwa kuti achite izo. Ife tiyenera tikhale asirikali achikhristu ndipo tizipeza kulamulidwa kochokera mu Baibulo kwa ora lino tsopano, osati kulimbikira kwa dzulo, kulimbikira kwa dzana, koma kulimbikira kwa lero, njira yomwe ife tikupita nayo, kufuzani ora lomwe ife tili mkukhalamo. Ndipo zochitika za makono izi zikutusa pa ife mokulumira kwambiri. Ndipo tsiku lina ife tidzapeza kuti ife tidzakhala titasiyidwa mbuyo opanda kanthu ndi kudzagwidwa kusindikizidwira muchilemba cha chirombo ife tisana zidziwe izo. Tsopano ndikupirira ife tiyenera kuti tizizidikira izi pakuti maulosi omwe alonjezedwa uliwonse wa iwo uyenera kuti ukwaniritsidwire mu mbado wake. Pakuti ilo ndikutiwuziratu ife wolilembayo anazichitapo kale izi. Ndipo ife tikuyembekezera kuti timuone iye akuzichita izo kachiwiri nthawi yake yomwe ife tili mkukhalamo. China chake monga kalendala, inu mumayang'ana pa kalendala kuti mupeze tsiku la chaka lomwe inu muli mkukhalamo. Ndipo inu, inu mumayang'ana pa Baibulo la Mulungu kuti muone mbado umene ife tili mkukhalamo. Ife sitili kukhala mu mbado wa Methodist, mbado wa Baptist. Ife tili kukhala mu mbado wa Mkwakigwi, kuitana, kubweretsedwa, tibwelere kwa Mulungu kupyolera mu mpita umene iye analonjeza kuti akanati adzazibweretserenso izo mmenemo. Iye analonjeza kuti adzachita izo. Koma monga izo zakhala zili mu mbado uliwonse, wanthu amamulola munthu kuti ayike kutandauzira kwake kwake kwa iwo mwa theology. Ndipo samatakhulupirire kutsimikizira kwa uzimu kwa Mulungu pa iwo ndiko kutandauzira kwa Mulungu. Osati zimene ine ndinena, zimene wina aliyense anena, koma zomwe Mulungu analonjeza ndi zimene Mulungu akuchita. Zimatsimikizira kuti ndi Mulungu akuchita kutanthauzira kwake kwake kwa mawu ake. Iwo anakuwuzaninu achipentekosite zaka 45 zapitazo. Amayi ndi abambo anu pamene iwo anali achipentekosite weniweni anatuluka kuchokera mu bungwe ndipo anachitemberera chinthucho ndikuyenda nacho kamuicho. Iye ngati garu masanzi ake anabwerera kwa izo kachiwiri. Anachita chinthu chomwecho chimene chinaupha mpingo wawo. Inu munadzipha eni yanu ndi chinthu chomwecho. Palibe chowatsutsa anthu ali mmenemowo, palibe chotsutsa izo ndikachitidwe kachinthu kamene kakuchititsa izoko. Kwathu ine ndili, ndikapita kwathu ine sindimalalikira izi mu msonkhano wa munthu wina. Ine ndikuti ndikalalikire mkukuluzi wa serpent. Ndipo mudzamvesere kwa iwo ngati inu mudzapeza matepiwo. Ndipo zindikirani mu chochitika ichi kutsimikizira kwa mauneneri ama wa Mulungu akukhala akukwaniritsidwa. Ngati ansembe awo iwo anali atazikonza izo ndendende basi momwe Mesiya akanati adzabvere. iwo ankadziwa zomwe zikanati zidzachitike afarisi anali ndi lingaliro lawo asaduki aherodia ndio iwo anali ndi malingaliro awo koma iye sanabwera iye anabwera mosiyana ndi wina aliyense wa iwo koma ndendende ndi mawu yesu ananena chindichomwecho ali kuno ngati inu mukanandidziwa ine inu mukanati mulidziwe tsiku langa ngati inu mukanadziwa inu mukuti chabwino mose ife tili naye mose anati bwanji ngati inu mukanati muzimukhulupirira mose inu mukanati mundikhulupirire ine pa iye analemba za ine koma onani pamene mulungu anali kutsimikizira ndiyendeyende zomwe iye analonjeza iwo anali nazo izo mwa mtundu wina wa njira yapamwamba yomwe yesu ankayenera kuti adzadzere ndi ine ndikutanthauza mesiya mesiya anali woti adzabwere kugulu lawo lomwe kapena iye sakanakhala mesiya chabwino zili mwa njira imeneyo pafupifupi lero ngati iwesu kuona kupyolera mmagalasi anga iwesu kuyang'ana konse mwaona ndipo kotero ndizo umo ndi momwe izo zilili ife icho ndi choonadi ife sitimakonda kuganiza chotero koma ndizo mwantheradi choonadi mwa Hebrew 1:1 mulungu munthawi zamakezana analemba baibulo mwa njira yakusankha kwake komwe iye sanalilembe konse ilo ndi afiyoloje ngakhalenso iye samalitanthauzira ndi afiyoloje panalibe konse nthawi yomwe afiyoloje anali nako konse kutanthauzira kwa mawu a mulungu kutanthauzira kumabwera kokha kupyolera mwa mneneri ndipo njira yokha yomwe ife tili tidzachokere konse mu chisokonezo ichi ndikuti mulungu atitumizire ife mnenera ameneyo ndendende basi njira yokha yomwe izo ziti zichitidwire izo zakhala zikukhulupiriridwa kuyembekezeredwa ndi kukwaniritsidwa onani ilo silinalembedwe ndi munthu koma ilo linalembedwa ndi mulungu ilo si bukhu la munthu ilo si bukhu la wa theoloje ilo ndi bukhu la mulungu lomwe lili bukhu la uneneri lolembedwa ndi aneneri ndi kutanthauziridwa ndi aneneri baibulo linati mawu a ambuye amadza kwa aneneri ndendende kukongola kwake momwe izo zinalongosoleredwa kapena kuonetseredwa pamene yesu anadza pa dziko lapansi ndipo yohani anali mneneri wa tsiku limenelo ndipo iye anali akunenera iwo anali inu mukutanthauza kunena kuti mulungu adzaphwasula magulu athu akuluwa kuno ndi zinthu zonse izi ndipo idzakhalapo nthawi yomwe mmakachisi athu simudzakhala mukupembezedwamo konse iye anati kunali kudza nthawi pamene mulungu akanati adzapange nsembe pa mwana wankhosa wa mulungu munthu ndipo iye ananena kuti kuti iye akanati adzamudziwe iye pamene iye adzadza ndipo iye anati iye anali wotsimikiza kwambiri ndi uthenga wake iye anati iye wayima pakati panu pakali pano ndipo inu simukudziwa izo iye ali pakati pa inu pomwe ndipo inu simuli kuzidziwa izo ndipo tsiku lina pamene yesu anayendera uko yohane anayang'ana mmwamba ndipo anachiona chizindikiro chija pamwamba pa iye iye anati taonani mwana wankhosa wa mulungu yemwe atachose tchimo la mdziko miniti yomweyo yesu anadziwapo kuti iye anazindikiritsidwira pamaso pa wanthu tsopano iye anali mawu kodi ife tikanati tikayikire izo baibulo linati iye anali mmawu pachiyambi panali mawu ndipo mawu anali ndi mulungu ndipo mawu anali mulungu ndipo mawu anapangidwa thupi ndipo anadzakhala pakati pathu ndipo pano iye aliya pano pali mawu pa dziko lapansi taonani mwangulo akubwerapo kumene kudzalowa m'madzi kupita kwa mneneri uko nkulondola mawu nthawi zonse amadza kwa mneneri wake kotero ife tingakhoze kuwayembekezera iwo kuti abwere kwa afiyoloje ife tingakhoze kuwayembekezera iwo kuti abwere kwa zipembedzo iwo ayenera kubwera mnjira ya mulungu tsopano yomwe iye anatiwuziratu ife ndipo ndiyo njira yokha iwo ati adzadzere konse iwo adzabedwa adzanyozedwa adzakanidwa pamene iwo adabwere iwo adzaponyedwera kunja kumbali imodzi ndichili chonse koma Mulungu adzazichita izo muli monse. Iwo anakanidwa mwa Yesu Khristu, iwo anakanidwa mwa Yohane, iwo anakanidwa mwa Yeremiya, iwo anakanidwa mwa Mose. Izo ndawi zonse zakhala zili mwa njira imeneyo, koma Mulungu amasunjirabe mtsogolo mwa njira yomwe Iye analonjezera kuti Iye akanadzachita izo. Inde Bwana, Iye samalepera konse kuzichita izo mwa njira yomweyo. Munthu yemwe waonapo masomphenya kapena analimva liwu lake samazilimvesa kwathunzizo, mukuchitika kwambiri Iye samazidziwa, chifukwa Iye wangokhala chida cha Mulungu. Lilingaliro la Mulungu likulongosoledwa kupyolera mu milomo ya munthu kanizolo. Ndithudi ndi mawu atalongosoledwa. Mulungu amachita mwakusankha kwake komwe pakusankha kwa kukonzedweratu kwake. Iye anazichita izo mu mbado uliwonse. Iye anamuyikamo munthu mu mbado uliwonse, monga pamene Mose pamene Iye anali woti akakwanirise chimene Iye anamuuza Abrahamu. Mose anabadwa ali mwana woyenera. Iye sakanakhoza kuthandizira kuti akhale mwa njira imeneyo. Iye anabadwa mwa njira imeneyo chifukwa Iye anabadwira kwa cholinga chimenecho. Ngokotero ife tikupeza kuti Mulungu amachita izo mu mbado uliwonse. Mulungu amachita mwakusankha kwake komwe pakusankha kwa kukonzedweratu kwake komwe, kusankha aneneri ake ndi zinthu za mbadowo. Amakonza chibadwa chake, chibadwa cha munthuyo, kachitidwe ka munthuyo pakulalikira kuti ayilemekezetse mphatso yakeyo. Ndipo zonse zimene Iye amachita ndikuti akakomane ndi chitsutso cha tsiku limenelo. Mulungu amamulenga munthu ameneyo ndi kumutumiza Iye. Ndipo mu malingaliro ake omwe, monga ine ndinalalikira usiku watha, ife ndi penyongolosi ya dini ya Mulungu. Iye ankadziwa kuti munthuyo akanadzakhala alipo mu mbado umenewo kusanakhale kuli molekulu konse kapena kuwala kapena chilichonse chomwe chili mu dziko lapansi. Pakuti ndinu dini ya abambo anu, ndipo inu munali mwa abambo anu, komabe abambo anu analibe chiyanjano ndi inu, chifukwa Iye inu munali mmenemo, koma inu simunali kuzidziwa izo. Ndipo Iye sankazidziwa izo, koma inu munaonetseredwa kuti inu mukhoze kuti Iye akhoze kuyanjana ndi inu. Ndipo inu pokhala mutabadwa kachiwiri, inu mumabadwa ndi moyo wamuyaya. Ndipo awo ndi maonekedwe amodzi okha a moyo wamuyaya. Ndipo uwo ndiwo moyo wa Mulungu, zoe, mawu achigiriki zoe, maonekeredwe amodzi okha a moyo wamuyaya. Yenga inu muli mwana wa mwamuna wa Mulungu kapena mwana wamkazi wa Mulungu, inu munali mwa Mulungu nthawi yonseyo, koma Iye ankadziwa kama wake ndi nthawi yomwe inu mukanati mudzazalidwe. Kotero tsopano inu mwapangidwa cholengedwa, mwana wa mwamuna wa Mulungu, mwana wa mwamuna kapena wamkazi wa Mulungu, woonetseredwa kuti mukumane ndi chitsutso cha ora lino, kuti mutsimikizitsire Mulungu woona ndi wa moyo wa ora lino, uthenga umene ukubwera powu mu nthawi ino. Uko mklondola, inu munapangidwa uko asanakhazikitsidwe maziko a dziko. Ngati izo sizinali, ngati inu simunali mutasankhidwa mwa njira iyo, ndilibe kanthu mochuluka bwanji momwe inu mukanayesera kuti muzisanzira izo. Inu simukanadzakhoza konse kuzita izo. Inu mungakhoze bwanji kupeza magazi kuchokera mutana posi pamene mulibe magazi mmenemo? Ndi chifukwa ine ndikuyesera kunena za ndiye wanthu amaganiza kuti ife tinali, ife timafuulira pa zimayi za tsitsi lalifupi. Ndipo wanthu amandiwuza ine zakuti ukamanena zinthu zimenezo, iwe uwononga utumiki wako, uwononga utumiki kumene Mulungu mwini wake anawudzoza. Izo zikhale kutali. Ndipo pamene wanthu amamva mawu a Mulungu, pamene mwana wayambisidwa mu chiberekero cha amake, pamene phungu limodzi ilo lipita mmenemo, phungu lina limakamera pamwamba pa ilo. Ilo si phungu limodzi la umunthu, lotsatiralo la galu, ndi lotsatira la mphaka, ndi lotsatira la china chake. Ilo ndi mwa ntheradi motsimikizika munthu wokhalapo ndipo pamene munthu abadwa ndi mzimu wa mulungu iye samabayira chilichonse mu moyo wake iwo ndi mawu osasokonezedwa a mulungu otsimikizidwira kwa ora limenelo iye amawatenga mawu athunthu a mulungu iye samayikamo tizikhulupiriro ayi opanda china chilichonse mwa iwo iwo ali mwangwiro osasokonezedwa mawu a mulungu oonetseredwa pakati pathu yang'anani mu baibulo inu muone komwe mbado umene ife tili mkukhalamo ndiye pamene inu mukuona zinthu zazikulu izi zili kupangitsidwa moonetseredwa pamene mulungu alonjeza kuti achita izo iye nthawi zonse amazichita izo pamapeto ambado uliwonse pamene mpingo wapika pa malo otembenukirapo ndipo iwo ukatembenuka kuchokera ku mawu kubwerera ku tchimo ndi chiziko tiziko ndilo tchimo baibulo linati ngati inu mumalikonda dziko kapena zinthu za mdziko chikondi cha mulungu sichili ngakhale mwa inu ndikulankhula usiku watha ine ndinali kulankhula za nsembe yomwe inkaperekedwa mwana wankhosa iye anali woti azikhala ali masiku asanu ndi awiri kuyimira mibado isanu ndi iwiri inalipoti kusamakhale chotupisa chingapezeke pakati pa wanthu popanda chotupitsa pa masiku asanu ndi awiri izo zikutandauza kuti pasamakhale chilichonse chosakanizidwa ndi iwo iwo ndi wosatupisidwa mowirikiza ndipo ife sikufuna tizikhulupiriro ayi zotupisa ndi zinthu zosakanizidwa ndi ife ife sikufuna dziko lisakanizidwa ndi ife iwo iyenera kukhala uli mkate wosatupitsidwa wa mulungu mawu a mulungu mawu osasokonezedwa a mulungu omwe munthu azikhala moyo ndi mawu onse omwe amachokera mkamwa mwa mulungu kachitidwe kathu kachipembedzo ndi kusagwirizana ndi zinthu zayika zotupisa mwa ife ndipo ichi ndicho ndi dziko ndi fashoni ndipo o izo zafika kwambiri ndi pafupifupi Hollywood paliponse izo potsiriza zifika pofanana ndi England ndipo kuyitanirira kuguwa chidzakhala cha manyazi mayi monga mbale anali inu mungapezeno bwanji nsomba mungalawa uko mkulondola ife tiyene okhalana wauthenga kutalalikidwa mwa umphumphu wake ndi mphamvu ya mulungu kuti izisimikizira izo molingana ndi lonjezo la mbadwa umenewu ndikumaonesera kuti izo zili ndendende chifuniro cha mulungu kunja kwa izo ndiwe memba wa chabe wa mpingo zilibe kanthu momwe iwe ukuyesera iwe ukumayesera kuti uzimuchitira mulungu ntchito inu mukhoza kumapita ku khando loluka ndi kusoka inu mukhoza kukhala wokhoza kukhulupirika kwa mpingo koma kupatula nyongolosi ya moyo wa muyaya iyo ikakhala kuti inazozedweratu mwa inu kuti mudzakhale mwana wamwamuna kapena wamkazi wa mulungu inu mudzakula kudzakhala china chake chopunduka koma osakhala konse weniweni mwana wamwamuna kapena wamkazi woona wa mulungu kawirikawiri ndimapereka nkhani yanga yaing'ono ya mphungu yaing'ono momwe mlimi anayiyika nkhuku nthawi ina ndipo iye anali ine ndikuyembekeza izo zimveka mosinjirira kwa inu koma mlimi ankautamirisa nkhuku ndipo iyo inali inkasowa dzira limodzi kuti itamire ine ndikukayika ngati aliyense pano akudziwa chomwe kutamiritsa mazira kuli kuchuluka kwa omwe amakhala ali koma chonchobe iye ankasowa dzira limodzi analibe wokwanira chotero iye anakaba mu chisa cha mphungu iyo inali ndi mazira awiri ndipo iye anakaliyika dziralo pansi pa nkhuku pamene mphungu iyo inaswedwa pakati pa anapiye wonse awo iye anali mbalame yosekesa iye sankakhoza kumvesa kuluku wa nkhuku iye sankalankhula monga akewo monga momwe iye ankafunira mamumva kuyankhula kwake ndipo iye ankapalasa mu bwalo la kholalo ndikumadya mu bwalo la kholalo icho sichinali chakudya kwa iye iye anali kanthu konyansa pakati pa iwo nkhuku inkakhoza kumati kuluku ndipo iye sankakhoza kuchimvesa izi iye ankakhoza kupita mbaliyi ndi kukadya izi ndi kukadya izo iye sanali kuzimvesa izo kotero tsiku lina amami yake kapena amake kani kwa inu ine kumwera ife timati amami kotero mulimonse iye ake ake amayi ake ankadziwa kuti iye anali ndi mazira awiri ndi limodzi lokhala iwo linali apo Iye anapita kukalifuna linalo. Iye anazungulira ponse kudusa dzikolo. Ndipo tsiriza iye anakaulukira chakubwalo la kola. Iye anamuona iye pansi apo akutsatira nkhuku ya ikulu iyo. Iye anafula, mwananga, sindiwe nkhuku, ndiwe mbungu. Izo ndinamutaka molondola basi kwa iye, chifukwa iye anali mbungu pakuyamba pomwe. Ndipo pamene mwamuna kapena mkazi akhala pansi pa tizikhulupiriro ndi kuzizira chipembedzo cha chizolowezi, ngati iye anazodzedwa kuti asakhale mwana wa mwamuna wa Mulungu, ndipo iye akawaona mawu a Mulungu akulalikidwa mwa mphamvu yake ndi Mulungu akuwatsimikizira iwo, iye ndi mphungu pakuyamba pomwe. Iye athamangira kwa iwo motsimikiza basi monga matutu ndi foro. Iye sangakhoza kuchitira mwina pa chibadwa chake chomwe timawaponda mawu a Mulungu. Ine sindikusamala chomwe wina aliyense anena. Pamene iye aona mawu a Mulungu ali kuonetseredwa, iye amaulukira kwa iwo. Pa iye anali mphungu yayingʼono. Pamene iwo ankapitirira kunena, iye anati, amami, ine ndidokamo chotani muno. Ndipo iye anati, ingodumpha basi, ine ndikugwira iwe. Ndipo icho ndi chinthu chokha chimene inu mumayenera kuti muchite. Ndikupanga kulumba kumodzi kwa mapazi ako, kulumba kumodzi kopita kwa Mulungu. Lonjezo limodzi la Ambuye Yesu, ine ndikukukhulupirirani inu ndi mtima wanga wonse. Ine ndikukhulupirira uthenga wa orali. Ine ndikuona iwo ukutsimikiziridwa. Ndipo ine ndikudziwa kuti iwo ndiwolondola. Lumpha pa mapazi ako, amame akugwira iwe. Usati udandaule ndiwe mphungu, iye akhala ali apo pomwe kuti akutenge iwe. Tsopano ife tikuzindikira kuti ife tili kukhala mu nthawi yopambana ndi nthawi yayikulu. Koma chimodzi cha zoonadi za Baibulo ili, okhulupirira akaziona izo zidatsimikizidwira, kutsimikizira kumene kwa ilo ndiwo umboni kuti Mulungu ali mu ilo. Mamteradi ndiapono pomwe mawu olonjezedwawo, lonjezo la Mulungu limadziwitsidwa, mbewu yapulikirapo, ndipo iwo amawaona iwo, ndipo iwo amawakhulupirira iwo. Enawo sangakhoze basi kuwaona iwo. Mwanjira ina iwo amakhala pansi ndi kumango yang'ana pa iwo. Inu mukudziwa ine ndalalikira molimba mokwanira kwakwa kudusa dziko lino, kuti kuyenera kusakhale kuli mkazi watsitsira lifupi mu dzikoli. Koma nthawi iliyonse yomwe ine ndimabwererako amakhala alipo ochulukira. Mutandisi yani, pali china chake chalakuta. Inu mukudziwa mawu amanena chomwecho. Inu mukuti chabwino, izo zimapangisa kusiyana kulikonse. Izo zimapangisa kusiyana. Pali mbale wabwino anati, ine ndiyika manja pa iwe mbale Branham. Ine ndimakukonda iwe, iwe ukuononga utumiki wako. Anati iwe ulibe ntchito yomawawuza akazi awoza izo. Anati asire azibusa azichita izo. Ine ndinati iwo sakuchita izo panobe. Ine ndinati tsopano, iye anati tabwino, iyo si ntchito yako iwe, uzingo wapempherera odwala. Ine ndinati ndi ntchito ya ndani ndiye? Ine ndinayitanidwira kuti ndizilalikira uthenga. Anati ine ndiyika manja pa iwe ndikumupempha Mulungu kuti azichose izo apo. Ine ndinali ngati inu muti mulole, ndilole ine ndiyike manja pa inu inenso. Mwaona, ndipo ine ndinati ine ndipemphera kuti Mulungu atsegule maso anu ndipo inu muwaona iwo, kotero ndikokulondola. Iye anati inu muyenera kuti muzilalikira, anthu amakukhulupirirani inu kuti ndinu wantchito mneneri wa Mulungu. Iye anati inu mumayenera kuti muziwaphunzitsa akazi awo momwe angapezere mphaso zazikulu ndi kumalosera ndi zina. Ine ndinati ine ndingakhoze bwanji kumawaphunzitsa iwo algebra pamene iwo sakukhulupirira mkomwe ma ABC awo. Ndikokulondola, kotero iwe, iwe sungakhoze kuchita izo. Izo zangokhala muli monse ukonklondola. Ngati inu simungakhoze kuchita zinthu wamba, nanga muchita chotani zinthu zauzimu, zinthu zachibadwa? Ndithudi mbale mlongo, izi zikhoza kumamveka ngati nthabala, koma uwu ndi uthenga. Icho ndi choonadi cha uthenga ndikokulondola. Chindikirani, ife tikupeza lero kuti wanthu alipo wanthu ochuluka omwe sakukhoza basi kukhulupirira iwo. Ngakhale anthu odzazidwa mzimu, ine ndikupatsani inu chimodzi china chomwe chiti chikutsamwitseni inu. Ubatizo wa mzimu woyera, tumatanthauza kuti iwe kukupita kukalowa. Palibe konse osatipa izo. Zilibe chochita chili chonse ndi solo yako. Uwo ndi ubatizo, mwaona? Apa pali mkati musolo, mkati umu. Iyo yenera kutokera kwa Mulungu. Komano kunjako, inu muli ndi zokhuzira zisanu. Ndipo zisanu mwa zolowera mwa inu. Zokhuzira kwanu kwa dziko lapansiri. Mkatimo inu muli ndi mzimu. Ndipo mmenemo inu muli ndi zotulutsira zisanu. Ndikumbu mtima chanu ndi chikondi ndi zina zotero zotulutsira zisanu za mzimu umenewo. Kumbukirani, mu mzimu umenewo inu mukhoza kubatizidwa ndi mzimu wenuweni wa Mulungu. Ndipo komabe nkudzatayika. Ndi solo yokha yomwe imakhala moyo yomwe inadzozedwa ndi Mulungu. Kodi Yesu sanati hambira adzaza kwa ine mu tsiku ilo? Ndikumati Ambuye, kodi ine sindinatulusa ziwanda, ndida nzito zazikulu ndi zamphamvu kulosera mphatso zazikulu za Mulungu. Iye adzati chokani kwa ine inu ochita zakusayeruzika, ine sindinali kukudziwani inu nkomwe. Ambiri adzabwera mu tsiku limenelo. Kodi Kayafa sanalosere? Iye anali mdiyerekezi, ife tikuzipezapo. Ndipo ansembe aja amuna akulu awo, ankayenera kuti akhale ali atsogoleri akulu mu masiku amenewo, ali ndi kudzichepesa ndi china tilichonse, koma analephera kuti awaone mawu a Mulungu iwo eni, ali kuonetseredwa patsogolo pa iwo. Ife tikhoza kungotenga mulu wa izo zomwe ine ndazilembapo. Nanga bwanji Balaamu, iye anali inu mukuti Mulungu amasintha malingaliro ake. Iye amasintha malingaliro ake. Pamene Balaamu anapita uko ngati mneneri, anapita uko bishop mlaliki, chilichonse kumene inu mukufuna kumutcha iye, iye anali mwamuna wamkulu. Koma pamene iye anafunsira Mulungu zakupita uko ndi kukatemberera Israeli, iye sankawakonda iwo pakuyamba pomwe. Kotero iye anapempha kuti apite. Mulungu anati usati upite. Ye iwo anatumiza nthumwi ya zina mwina mwake wa mabishopu kapena akulu kapena china chake uko, anati waza maphunziro ochulukirapo kuti amukakamize iye. Iye anapita ndipo anakamufunsa Mulungu kachiwiri, inu simumasowa kuti muzimufunsa Mulungu nthawi yachiwiri. Pamene Mulungu anena izo koyamba ndi zomwezo, inu simumasowa kuti muziyembekezera china chilichonse. Rebeka sanayembekezere kuti apeze kulamulira kwachiwiri. Iwo anamufunsa iye anati kodi iwe upita? Usiyeni iye anene. Iye anati ine ndipita. Iye anali adadzozedwa molimba ndi Mulungu. Iye anakhala mmodzi wa mfumukazi za Baibulo chifukwa chochita pa kututuma kwa mzimu wa Mulungu umene unasumphira pa iye kuti alandire chimene mwantheradi chinali choonadi. Ndipo iye anazikhulupirira izo. Tsopano ife tikumupeza Balaamu kuti iye sankakhoza kuona. Iye anapita uko ndipo anakayang'ana pa anthuwa, anati tsopano minidiyo ndife anthu akulu opambana kuno, inu mwangokhala gulu lobalalika. Inu mukuona? Ndipo ife tonse tikumukhulupirira Mulungu yemweyo. Izonzoona wonse ankamukhulupirira Mulungu yemweyo. Ndipo yonse ankampembeza Yehova. Tiyang'anani pa nsembe ya Balaamu, maguwa asanu ndi awiri. Chiwerengero changwiro cha Mulungu, mipingo isanu ndi iwiri, mwaona? Ana angosa asanu ndi awiri kuyankhula zakudza kwa Ambuye. Mwachikhazikiso iye anali mwachikhazikiso basi monga Mose anali. Koma inu mukuona? Apo panalibe kutsimikizidwira kwa umulungu mmenemu. Iwo onse anali aneneri. Koma pansi pa utumiki wa Mose ndipo kunali lawi la moto la uzimu kuwala kumene kunkapachikika pa msasawo. Uko kunali madiriso a uzimu, uko kunali mfumu wa mfumu mu msasa. Zizindikiro zazikulu madiriso a uzimu zizodabwisa ndi zinthu zikuchitidwa pakati pawo. Icho chinali chizindikiro cha Mulungu wa moyo pakati pa anthu ake. Mwachikhazikiso iwo onse anali kulondola. Ndipo Balaamu anayesera kuwakakamiza anthuwo, ndipo analoza iwo kuti alowemo liti iwo asanafika kumene ku dziko lolonjezedwalo. Tsiku lina kapena awiri akanali akakhale ali mu dziko lolonjezedwa. Koma tsopano ine ndikuchita mantha. Ichi ndi chikhomo cholimba kuti ndipange. Ena masiku awa ine ndidzawomberedwa chipata iwe. Koma kumbukirani kuti mipingo ili nkulodzedwa ndi Ecumenical Council iyi. Iye akukutengerani inu mkati umomomwe kuti aziti ndinu agulu lomwelo. Sindinu agulu lomwelo. Tokani pakali pa zinthu zimenezo. Ndipo mukhale olegalisidwa. the tourism, the zona, the feodi, the talitirana, and the zimene. Utari wamuma inu, munga kozere kwa hizo. Pala mwanati, ife tientu walole wana, atu azukatirana limozi, baba mbuyo kwa zonse, ife tumakulubirira mlungu emweyo. Awiri anga koze bwanji kumaendela limozi kupatula angati iwo, ata gurizana. Inu munga koze bwanji kumaendela limozi, palanga linu, muna magurizana ndima wake. Inu munga koze bwanji kumaendela tizikulubiriro, tizina zogelo mbuyo. Pamene inu, muna zoze duela, kuri musazachine hizo. Kapena, muna lamulirwa kuri musazachine hizo. Inu, si munga koze kuchita hizo. Palibe njira yodi munga chitile hizo, mbale mlongo. Inu simunga koze kusakaniza chotu pisa, icho ndicho satu pisa. Mafuta ni mazi, kuzinga sakanizikirane. Ndima ni kuwala, kuzinga sakanizikane, kuwala ndi kwa mpamu kwa mbiri, iko kumango tulutira ndima panja. Gogodelo, ipesi kinga koze kusakaniza izo limoji. Inu simunga koze so kusakaniza chimo la mtiko limoji. Inu simunga koze kusakaniza mtiko ndi jibembezo limoji. Inu simunga koze kusakaniza mpingo ndika jikulubiri o limozi. Inu simunga koze kusakaniza ziko njutenga limozi. Izo zinga sakanizi kane. Turugani pakati pao kala nino olega nifidwa. Apelo mungu. Ine ndisa kulandila ninu kwa ine mwini. Inu mutakala wana angamu na ndia kazi. Ine ndisa kala mungu kwa inu. Ipe stinga koze koze kujira izo mpaka zindu izi zidaone seredwa. Dima wa mulungu wa orali ata shumiki zidwira kutindi chonali. Nkumatsatira oponde duwa mabazi. Tende kosite kwa jake lutera anata ya utenga wake. Jumome wezile anata ira utenga wake. Maona, kani mpingo waji wesile uka nati upitirile pasogolo, iwo aganari akale ajipende kosite. Gataji lutela, agana pitirile pasogolo, iwo aganari akale ajimethodist. Mugona, mboto bano gataji pende kosite, ata pitirile msogolo, nipo akala mkwani. Ngari inumutari ya mbuyo, nikuma pitirile upele ya mbuyo, mutiko munga inumukutitila, topanomu, inumutataika, inumutango kala muli mhusu ndi pesi. Zoni zikao chedwe. Inu mku zidziwa izu. Iye atasonga nitira tiliku wake mungoke. Kuma mbangusu, iye atawaocha limoto osa zimisika. Ngakale izo zinalizo nyamulira. Izo nitudi zinka nyamula. Kuma amo yowo unazisia izo mansanga kamene anakratamba. Iye anapita basogolo kuri apange zina jakenso. Mpaka iye atabwela kutundu lake la pumbu. Gogodelo mpingo wabwela kutusamu. Lunga misidwa, yele sedwa, barizo wanzi mwela. Wezele sakwa mbafu. Kupiti nilabe mpaka mu mapangirwe afano la Kristu. Kristu ndi mkwati, mpingo ndi mkwati. Ndipo mkwati aligao na mkwati. Iyo ya nela kuri ukale. Uli mpingo wa mau, osa ni mpingo wa jibembezo, iwa ukala uli mpingo wa mau, mawome akutusirwa, jimau osimikizirwira amulungu. Palamu, yesa anka koza kuona kusiana, ambili sanga koze, parao sanga koza kuwaona iwo, ngakale iwo, anka simikizirwira, pasokoloba kepomwe. Dadani sanga koza kuwaona iwo, dadani anatuluka hapo uko, ndipo iye anamuona po Mose ndipo ankadziwa. Iye anapita uko nati, iwe ukuyesera kumaganiza kuti ndiwe mmodzi weka mkululi. Kululo nseli ndi loyera. Mulungu samachita konse monga choncho. Iye amaena kuti azidziwa bwinoko kuposa izo. Ndipo iye anati, kabwino kululo nseli ndi loyera. Iwe ukuyesera kumadziwa nga weka. Ndipo tikanati tinene izo lero yankhulidwe kapa nsewu. Nsangra wiyoka ya padoko. Ibo Mose ankati wa uri mulungu. Anali ata mutu umaiye uko jipata izo. Iye anangoda mbuye. Anakwela mungina ya chiseko utakachisi. Ibo mulungu anali. Zipatulewe kandiye. Ibo iye anawameza iyo hapo. Ibo mbukirani. Chimo limene Israeli. Anali fita. Dibalamu pakunena kuriyo. Osa aliofanana. Chimo limenelo. Sili na kululukidwe kose kwa Israeli. Ndipo taonani, ndilole nine, ndipatse ninu, kitungi tokuza. Ndokala mutumi lio, nwoma na chokala kuhiku buto, awiri a iwo anakalowa mudziko lolonjezedwa wina aliyense wa iwo ankadya zinthu zomwezi yonse ankapena mu mzimu yonse anali nato chilichonse mofanana koma pamene izo zinapita pa nthawi yolekanitsidwa mawu ndi omwe analekanitsa omwe izo zilili lero mawu ndi omwe amalekanitsa pamene ifika nthawi yake iye anati bwanji pano ikwetili zoyandikana kwambiri onani baibulo linati mumasiku otsiriza mizimu iwiriyo Matayi 24:24 idzakhala ili yoyandikana kwambiri ikanati idzanyenga osankhidwa omwe ngati kunali kotheka nkhusu iyo imaoneka chimozimozi basi monga tiliku koma iyo sitiliku maona iyo sitiliku koma iyo imaoneka chimozimozi basi ngati iye mukuona zoyandikana kwambiri izo zikanati zinyenge osankhidwa omwe inu munachita chipembezo ndikugwera muchipembezo icho ndipo munaumamo ndikufa ndipo tiliku anasuntha mopitirirabe kupita kunja kudutsamo mukuona izo ndendende kulondola iyo ndi chonyamulira koma osati tiliguyo kumbukirani tiliku amakhala akungopitirirabe mudziukitsiro mphamvu zonse za tilikuja zidzapita mpaka mu tiliguyo pamene iye akupita kuti akapange mutu kuti adzatulukire mu chiukitsiro chachikulu opanda kukhululukidwa konse tiyeni tiine apa ndiyokha ine ndikuyembekeza ine sindili kukutsamwitsaniko inu koma onani ndiloleni ine ndikufunseni inu china chake tiyeni tingotenga izo tili mwachitsanzo chiwerengero icho chikanakhala chili cholondola pamene umuna mwamuna ndi mkazi akabwera ngati inu munayamba mwawadziwa konse matubu oyesera kapena kupanga hybrid ndi zina zotero kwa ng'ombe inu mumapeza kuti zotuluka kuchokera kwa yamphongo zimatulusidwa pafupi nyongolosi miliyoni ndipo zotuluka kuchokera kwa yayikazi zimatulutsidwa mazira miliyoni koma kodi inu mumadziwa kuti pali limodzi lokha la iwo lomwe limakhala la chonde ng'ombe zazing'ono izo kapena chilichonse zomwe izo zili mu mamiliyoni a nyongolosi miliyoni padzakhala nyongolosi imodzi yaing'ono iyo yomwe iti idzazigwirise ntchito yokha pakati pa nyongolosi zina zonse izo ndikupita mpaka ikalipeze dzira la chonde ilo ndikukwawa ni ilowa mu ilo ndipo wena onsewo nkufa imodzi mwa iwo yodzozedwera kumoyo enawo sani ngakhale iwo onse ali ofanana mmodzi pa miliyoni nanga bwanji ngati zidakhala mwanjira imeneyo sikuno alipo mamiliyoni 500 miliyoni akuyenera kukhala ali ine ndikuganiza khristu mu dziko pafupi chiwerengero chimenecho chiwerengero chongotchula ngati mpatulo uti ubwere usikuno ndiye ma amoyo opita apo akanati akhale anthu 500 tabwino akumakhalapo ochuluka chotero omwe akusowa tsiku lilonse pafupifupi omwe iwo sangakhoze kuwawerengera mkwalibwe adzakhala atatengedwera kwina ndipo ife tizidzadabwa kulizo zonse ndi chiyani ndipo anthu adzakhala akupitirizabe kulalikira kumanena kuti iwo ali akumvesa izi kapena izo ndi zinazo ndipo taonani chinyengo chomwe icho titi tingakhale chili tili ngati izo zinanati zikhale motero ine sindikunena kuti zili ine sindikudziwa ine ndilibe ulamuliro wa izo mulungu ndi woweruza wa izo koma taonani kuphweka kwa momwe izo zikanakhoza kuchitikira muziwerengero zonse ndi zinthu momwe izo zingakhoze kusimikizidwira chifwachani kora sankaziona izo chifwachani datani sankaziona izo chifwachani ahabu sankaziona izo pamene ahabu pamene yehosafati anapita uko kwa ahabu iye anati ahabu ife tili muvuto kodi iwe umadziwa kuti mulungu anatipasa ife dziko ili yoswa analigawa ilo iwe ukudziwa gawo ili la dziko kuno lomwe asiriya analitengali kodi ilo si dziko lathu inde ana athu ali ndi njala ndipo asiriya mdani wathu akumawadyesa nawo kumakhudisa mimba zawo ndi tiliku yemwe akuyenera kumakhala ali wathu ndizokulondola mwamalemba anati kodi iwe unganditanizene kuti lipite uko ndikukalitenga ilo tsopano nthawi zina munthu wabwino pansi pakukopa kwa woyipa amagonjera kuli bwino muzisamala mpingo muzisamala mwapafupi kwenikweni tsopano chinthu choyamba inu mukudziwa yehosafati pokhala mwamuna wachipembezo wamkulu iye anati chabwino ife tikuyenera kuti tipite uko zedi ku mpingo wathu ndife tonse anthu ofanana koma iwo sanali wanthu ofanana
Ayi, yana ni, chabwino, mpingo watu ndi mpingo wangu. Andu watu ndi andu wangu. Beri peti pita. Yana ni, komatieni, tifunsire kwa mbuye po yamba. Korelo yana ni, oh, aha, mose kaika. Ipeti na ene la kukala, titalingali ya zaizo, chabwino ipeti. Kodipa ni mneneli wa mbuye, anati, ine ndiri ndi seminare yota za niyo. Ine ndiri nao, 400 ya kumusikune. Opa mbana, omu ya lipo. Uo, sali, ndima, PhD, LLD, maelo, awiri, D, awo, ndiri na jiri tose. Jimene, jima pita limosi nazo. Iwo, ali, ali, yese. Tumano kumbukirani. Iwa, anali, aneneli, aji Hebri. Oto kela kusukulu ya aneneri. Anali, hapeleze ni iyo, kie ni tuwambe iyo. Tumano ine ni ukulubi nila. Anali Zedekia msokoleri wankulu kama bishopo nseo. Anabwela uko ndipo iye. Anali nago kuzoza. Ya anali nago kuzoza manteradi. Ya anabwela uko ndipo anabjuba nila yeke nyanga zuhini. Zajisule. Ya anali, inumukutiwa paguri ya tela mbuye. Inumutenga nyanga izi. Ndi kukawa kanga Siria. Wachosa mudzikolo. Tabwino onsa wanalosela. Izo ziri ndende zolondola. Aliense wa iwo seminari yose. Mogriza na mugona. Aha bwanati. Inu mugona. Yehosefati po kalangari wa uzimu inu mugudziwa. Anali asana umiletu kwa tundu. Yanati. Koma kwa lipa libe mmozi wina ye kakuna kwake. Yemwe ipetinga kose kumufunsa. Bajani wa ufufuna ufusile. Baena so babene. Ekomeniko yose. Konsolo yose. Iyo ibuti. Izo ziri bwino. Kukile nino. Kinu jonsesho chati. Nijimene ipe tieni la kuchichite mwona. Nijimene ipe tieni la kuchichita. Yanati. Koma kwa lipa libe mmozi wina ye kakuna kwake. Yosa mfeteka uyo. Inu mugudziwa. Yanati. Inda alipo, alipo mmozi mitaya, mwana wa Imla. Koma ine, jimadana na aye iye. Ndawizo onse, ndu otero. Ine, jimadana na aye iye. Jipa iye, ndawizo onse, ama klabu waza zirandu watu. Kumandide mbelela ine. Jumandu uza ine, zoiba zonse, zokuza ine. Ine, jimadana na aye munduyo. Anati, aha, musati, mulole mfumu izine na choncho. Anati, pitani, muka mutenge iye. Kodelo iye, anapita uko, kwa mwana wa Imla. Wena ama bishop, kapena wena akula kulu. Mwana pita uko, anati, tono mbefea. Kodi iwe, ukufuna kuti, ubelelenso, mbungweli. Iwe, ugane netu chinujo, mwecho, chimene iwo, anena. Iwo, akubezela monso iwe. Kwa masina jini kakuti, munganari na ye mundu, yewe, iwo saka na koza kuita manjao pa iye. Mulungu anali na awa manjake pa iye. Iye anali chinye zimirizo, toka chato anali cha mulungu. Anali zedi, anali inendi pita uko. Koma inendi kango nena azimene mulungu, ata itenta mamanga. Giuyono mundu wa mulungu. Ya anali, mbateni ine usiku. Korelo usiku nabwela, wambuye analangula kwa mneneriyo, wopanda pake wangono. Goti nujo yamba ili mkudziwa, ye anabwela uko mao sabiwa. Anati, nangabanji ino iso Imla. Ya anati, itani uko, anati koma, inendi naona Israeli atamazikana, gati ngosa papiri, zili zopanda mbusa. Ya anati, kwa dine, jinakuza ni nusiani. Kwa hine linakuza ni nuchiani za izo. Kwa hiyo anadi. Ye abiso bakulu ananyamu. Kwa anakabubu ya nyula hiyo pakama. Anadi. Dindila hili yome nzimu wa mungu napita nari. Kwa hine ni kutiwa uli ndina lina onzimu. Hine ni na vina ndiyo. Hine ni na jina zindu zonsa izi maona hine. Hine ndina lina onzimu uo. Pa hine. Ndindila hili yome iyo unapita nayo. Kwa bano nani, Imla pokala mwana wa mulungu, kapena mneneli weni weni wa mulungu, iye anawakufuza masombe nyake ndi mau. Kati izo jia natizi sakaleli mozi ndi mau, gizola kuika mkona, mau aorali menelu, mauna. Kwa bano iana ni mama lemba, jibolo linalila iyo, jibolo linalila u. Mama lemba jini tonse, kinkaone kabuti ndi tolondola kupatula kumbuzi mozi. Kumbukirani, anali mau amozi, omana pangisa chisokonezo, tonseji kutichibwele. Eva, sana wakulupirile, mau amozi amulungu. Woyambirila kwa paipulo, mau amozi, anambi sabuto. Yesu atabwela pakati pa paipulo, anati, mundu azikala moyo, mau onse, omatuluka, kutokela nkamo mamulungu. Kumapelo wa paipulo, anati, ali yense ye mwaze chosa mawa mozi kapena kuonje zela mawa mozi kwa iwo. Ki gao la utenga, adi Methodisti alinalo gao. A Baptist, a Presbyterian, ndene otero. Iwo analinalo gao la iwo akatolika anali ndi gawo la iwo ambaluka yehova ena onse iwo koma iwo ndi mawu onse mbau aoralo omwe amawerengedwa ndipo ife tidzakhoza kose kuzichita izo mpaka mulungu adamudzoza mneneri yemwe angakhoze kuyima ndi kuwanena iwo ndi kumutsimikizira iye ndi kuwatsimikizira iwo kuti iwo ali olondola iwo adzapulumuka kumene kudusa mwanthuwo ndipo iwo sadzawadziwa konse iwo basi monga izo nthawi zonse zakhala zili ino akatolika monga Yohana wa ku Acts inu munamuotsa iye pa nkhuni kuti anali msipu kenako inu munadzakumba matupi a nsembe aja zaka 200 nsogolomo ndipo munawaponyera iwo mu msinje inu simunkamudziwa Patrick woyera ndi ena onse iwo izo zidzapita kumene kudusa mu mandano kachiwiri chinthu choyamba inu mukudziwa mulungu adzazichita izo ndipo inu simudzadziwa konse kuti izo zachitidwa mwaona iye amangozemberamo modusa kumene ndi kumutenga mkwatibwi wake ndi kumutengera iye mmwamba ndi kumubera iye kutali kuchokera pakati pa anthu pomwe ife tikupeza kuti mikaya wang'ono uyu anati iye anafufuza iye anadziwa kuti mulungu anali atanena kwa mneneri weniweni iye asanakhalepo mneneri wapasogolo pa iye kodi iye anati chiyani iye ananena izi iye anati Ahabu kwa iwe wakesa olungama kapena magazi a olungama Naboti agalu adzanyambita magazi ako nawenso ndi Yezebeli ndipo ndizo ndendende zinkanena kuti zidzafike pochitika pa mulungu anali atazinena izi mnenera ameneyo akanakhoza bwanji kunenera zabwino pamene zinali zoyipa zotsutsana ndi izo ine ndinakhoze bwanji kuwuza mbado wa mpingo wa Laodikaya uwu zinthu zabwino pamene mulungu analankhula mowutsutsa iwo ndino ambali sete omvesa chisoni inu mukuti ndine wolemera ndili ndi zabwinoko ine ndili ndi mipingo monga a Methodist ndi a Baptist ndi a Presbyteria ine ndili ndi ichi ine ndili ndi icho zopambana ichi icho ndi chinacho ukonkulondola komanso mukudziwa kuti ndino amali sete akhungu omvesa chisoni kwa chinthu chenicheni chimene mulungu akuchionetsera iye adzapita bwinobe limodzi ndi inu kumasundira kumene kunja mukuona kulupirirani anthunu zisanafike pochedwa kwambiri tsopano ife tikupeza kuti iye anamubwanyula iye pakamwa ndipo anati wadzera kuti mzimu wa mulungu mikaya anati ine ndinamuona mulungu atakhala pa mpani wachifumu ndi onse iye anayitanisa nthumwi zakumwamba anati ndani yemwe ife tingakhoze kumupeza kuti apite pansipo kuti akamunyenge Ahabu anati ndipo mzimu wina wabodza unabwerapo ndipo unadzagwera pamaso pa mulungu wabodza ndipo kumbukirani kuti mzimu wabodza uwo unakalowa mwa aneneri awo iwo ankayenera kuti adziwapo kuti mzimu womwe unali pa iwowo sunali molingana ndi mawu koma iwo anali atatengekera nazo kutali pa iwo anali aneneri a mfumu pa iwo anali nazo zonse mwabwino ndipo icho nchimene mpingo wachita lero inu mwapita kutali ndizokuchitikirani chakachitidwe kachitale chija toma inu munali nacho zakasapitazo pamene inu munkayima pa ngodya ya nsewu ndi kumalalikira uthenga munatuluka mu mabungwe amenewo ndipo mukudzitcha nokha anthu aufulu ayi pa inu mwadzikula mwizo kachiwiri monga nkhumba kumatope ake kapena garu kumasanzi ake ngati izo zinamupangisa iye kusanza nthawi yoyamba izo zimupangisa iye kusanza kachiwiri uko mkondola mulungu anakulavulani inu kuchokera mkamwa mwake yanali ndinu wofunda simuli otenda kapena ozizira mumakhala ndi misonkhano ingapo ndiye nkusewerapo pang'ono oyimba nkuyimba pang'ono pokha pamene zili mwanteradi izo zakhala pafupifupi tobweresa manyazi pa chikhirisitu mwana wanga omwe muna anandiitana ine tsiku lina kuti ndizayang'ane pa televizhoni zimayenera kukhala zili nduti zoyimba kumene anthu amabwera gululiro la marike ang'ono atayimapo akugwedezekapo monga gwedemula uyu ndi kumayimba nyimbo zimenezo ndi tobweresa manyazi kwa Yesu Khristu mulibenso ulemu mu mpingo mkomweno izo zikuoneka ngati kuti zonse zasandulika bwede mu laina yake ndi chionesero cha fashion malo mwa mpingo wa mulungu wa moyo kumene yesu khristu angakhoze kumadzionesera yekha mu mphamvu tiziyenera kumatero pali china chake chalafika pena pake inu mukuterelekera kusali ndipo baibulo linati izo zikanadzakhala mwanjira imeneyo mukuona taonani kumene inu muli samalirani dzukani apo zisanakhale mochedwa kwambiri tsopano ife tikupeza ine ndinati ndani yemwe ife tingamupeze kuti apite kumeneko ndi kukamunyenga Ahabu kuti akamutengere iye mpaka uko kuti akakwanilise mawu a mneneri aja mukuona ngati mneneri ananena mawu miyamba ndi ziko zidzachoka koma iwo sangakhoze kulephera izo ziyenera kufika pochitika kotero izo nzomwe zinkayenera kuti zikachitike yanati tamuyikeni munthuyu mu ndende ya mkati ndikamdyesa iye mkate wa chisoni ndi madzi a chisoni pamene ine ndidzabwererako mu mtendere ine ndidzamusamalira iye Mikaya anayimirirapo molimba akudziwa kuti iye anali nawo mzimu wa mulungu uneneri wake ndi masomphenya ake unali wolondola mtenga wake unali wolondola pa iwo unali pakuti atero ambuye kuchokera ku masomphenya pakuti atero ambuye kuchokera ku mawu izo zinkayenera kukhala zili zolondola zinali pakuti atero ambuye iye anati ngati inu muti mukabwerere konse mulungu sanayankhule kwa ine ndipo inu mukudziwa zomwe zinachitika bedi onani inu mvetsani mbale mvetserani bedi kayafa iye sakanakhoza kuwaona iwo panji iye sanayang'anapo iye anali iye anali bishop iye anali papa wa mipingo yonse palimodzi ndichifukwa chani munthuyo sankakhoza kumuona yesu atayimapo panji iye sankakhoza kumvetsa amene iwo anali kuyimba salimo ya 23 salimo ya 22 kani mu mpingo ndi mulungu wanga mulungu wanga panjani inu mwandisiya ine ndipo apo iye atapachikidwa pa mtanda malemba omwe mulungu yemwe amene iwo anali kumupembeza iwo anali kumuweluza iye ndi kumupha iye ngati wotentheka ndizo apo izi zingakugwerezeni inu ngati ine nditakuwuzani inu kuti zangokhala pafupi kuti zibwereze kachiwiri baibulo linati iye anali kunja kuyesera kugogoda kuti alowe mkati ndipo palibe yemwe akanamulola iye kuti alowe iye amene ine ndimamukonda ine ndimamukwapula ndikumuzuzula ine ndimamuzazira iye ine ndimamugwedezera iye pansi koma ndichifukwa chakuti ine ndimamukonda iye tsegulani ndikundilola ine kuti ndilowemo eya samakhoza kumbukirani ine sindikufuna kudzalowa mu mpingomo ndi iye payekha iye sakanakhoza kulowa mu mpingo anamusekera iye kunja kokha ndiye bungwe lokha la onsewo ndi mbado wa mpingo uno umene iye anali kunja kwa mpingo atayikidwa kunja atakanizidwa atakanidwa chifukwa iye ankaoneseredwa moyembekezera chabe mu mipingo inayo mumaonekedwe akulungamitsidwa zina zotero koma umu mbado umene ukubwerawu tsopano ndiwo maonetseredwe athunthu akutsimikiziridwa kwa yesu khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse o ine ndikuvomereza kuti ndinawo osankhira ambiri koma tifufuzeni choyambacho chapachiyambi mose anapita uko ndi malamulo a mulungu kuti akawombole israeli ndipo pamene iye anatero iye anakachita zozizwisa zina otsanzira anamutsatira iye ngati iwo anganati akhale oyamba iye akanakhala osanzira maona iye anali ndi mawu a ambuye ndipo ambuye anawatsimikizira iye anangokhala phe ndipo inu mukudziwa kuti zinthu zomwezo zinalonjezedwa mu tsiku lotsirizali monga yane ndi yambule ankamutsutsa mose zomwechonso amunawa amalingaliro opotoka pokhudza choonadi ndipo anapita mu bungwe amakhala amamutengera munthu kupyolera mu bungwe ilo lomwe izo zimasonyeza kuti izo chizinachokere kwa mulungu chifukwa mulungu amachita zinthu izi kuti akope malingaliro a wanthu ndiyeno uthenga umatsatira izo ngati iwo sudero ndiye si mulungu si mulungu mulungu nthawi zonse amachita choncho judasi sakanakhoza kuwamvesa iwo iye ankayenda kumene limodzi ndi iye iye sanali kuwaona iwo koma weniweni wodzozedwa ndi mulungu dini yeniyeni ija nyongolosi yeniyeni ija solo ya mulungu yomwe inalimwa mulungu asanayikidwe maziko a dziko kumbukirani inu omwe muli nawo kwenikweni mzimu wa mulungu mwa inu usiku uno inu munali kuno mwa khristu ka iye anali chidzalo cha mawu iye anali chidzalo cha umulungu mutupi mulungu anali mwa khristu akuliyanjanisa dziko kwa iye mwini kodinu mukuzikhulupirira izo onani iye anali mwa khristu ndiyenda linu munali mwa mulungu nongolosi mawu lingaliro kuyambira pachiyambi ndiye inu munkaenda ndi iye kuno pa dziko lapansi inu munkayankhula limodzi ndi iye pa dziko lapansi inu munapoteka limodzi ndi iye pa dziko lapansi inu munafa limodzi ndi iye pa khavre ndipo inu munauka limodzi ndi iye kachiwiri ndipo tsopano inu mwakhala mu malo a mwambamwamba mwa khristu yesu mayankhulana ndi iye mawu pamene iwo akudyesera mu solo yanu kuti munthu azikhala moyo ndi mawu onse otuluka kuchokeramo osati mawu a methodist mawu a baptist kumbukirani ngati pakhala pali chilichonse chotsalira mu nsembe icho chimayenera kuti chiwotchedwe usanafike mmawa chifukwa mawa ndi mbado wa mpingo wina kulondola uko exodo izonzona chiphimphiriso choyimira cha nsembe khomo anati ine ndidzapanga malo amodzi musadi inu musadi muzipembedza ine pa khomo lina lililonse lomwe ine ndakupatsani inu koma pali khomo limodzi ndipo mu khomo limenelo ine ndiyikapo dzina langa ndipo pamene ambuye ayikapo dzina lake amenewo ndi malo omwe mulungu ati alandirirepo nsembe yanu ife tadzipangira mitundu ina yonse ya makhomo koma mulungu anapanga khomo mulungu anapanga khomo ndipo khomo limenelo linali yohani woyera mutu wa 10 yesu anati ine ndine khomo limenelo mulungu anayika dzina lake mwa yesu kodi inu mukukhulupirira izo iye anali mwana wa mulungu mwana aliyense amabwera mu dzina la atate wake iye anati ine ndabwera mu dzina la atate wanga inu simunandilandire ine ayi ine ndabwera mu dzina la atate wanga inu mwabwera mu dzina la atate wanu yesu anabwera mu dzina la atate ake kotero dzina la atate ake ndi yesu ndendende chifukwa iye anabwera mu dzina la atate ake ndipo inu simunamulandire iye ayi wina adzabwera ndipo iyeyo inu mudzamulandira inu mudzatenga zipembezo zanu ndikumapitirira nazo izo zingopitirirani nazo baibulo linati iwo anaukitsidwa kuti adzakwanilise malo awa akhungu amaliseche ndipo nkusamadziwa izo mchingo chipembezo olambira kwambiri zofanana basi monga kaini anali mapanga nsembe kupanga chilichonse mofanana basi monga abele anachitira koma mwavumbuluso izo zinaululidwira kwa iye tomwe mapembezerowo anali osati zipaso za mmunda ndi china chake chochitidwa ndi dzanja lanu wokhulupirira akhoza kuwaona mawu akusandulika thupi enawo sangakhoze kutero aisraeli wonsawo iwo adamuona kale mose akuchita izo ndikuabweresa iwo ku khonsolo yaikuluko komwe kumene iyo inkati kachitikire wina aliyense wa iwo anati ife tipita ndi balamu pa ife tikuganiza tokuta balamu akulondola iye ndi wanzerupo ndi wophunzira kwambiri chilichonse kotero ife tingotenga izo ndipo mulungu sanawakhululukire mkomwe iwo iye anawaononga iwo uko komwe muchipululu ndipo yesu anati iye mwini iwo sadzabwera mkomwe palibe aliyense wa iwo anapulumutsidwa yesu anati iwo anati makolo athu anadya mana muchipululu kwa zaka 40 iye anati aliyense wa iwo anafa analekanitsidwa mwamuyaya kwa mulungu aliyense wa iwo anafa ndithudi chifukwa iwo anamvetsera kwa cholakwika pamene mose wotsimikizidwira ndi mulungu ndi mtsogoleri kuti awasonyeze iwo njira ya ku dziko lolonjezedwa ndipo iwo anali atabwera patali chotero bwinobwino komano iwo sakanakoza kupitirira limodzi naye tsopano okhulupirira akhoza kuwaona iwo koma osakhulupirira sangakhoze kuwaona iwo akutsimikizidwira taonani momwe kayafa analiri wolambira taonani momwe ansembe onse awo analiri wolambira ndipo yesu anatembenuka nati inu ndinu Atate wanu mdielekezi ndipo ntchito zake inu muzichita koma apo panali okhulupirira apang'ono aliapo kodi inu mukuganiza ophunzirawo akanakhoza kumvesa pamene Yesu anati ine ndi Atate anga ndife mmodzi iwo sakanakhoza kuzifotokoza izo amene iye anati kupatula inu mutadya thupi la mwana wa munthu nkumwa magazi ake inu mulibe moyo kodi iwo akanakhoza kuzilongosola izo ayi koma iwo anazikhulupirira izo pa iwo anamuona mulungu ali mkutsimikizidwira ndipo atapangidwa thupi yesu anati ngati ine sindikuchita ntchito za Atate wanga ndiye musandikhulupirire ine ayi koma ngati ine ndikuchita ntchito za Atate wanga mawu omwe ananenedweratu kuti ine ndidzawachite ndiye inu ngati inu simungakhoze kundikhulupirira ine khulupirirani ntchito zomwe ine ndikuzichita kuti inu mukhoze kupulumusidwa mwaona yesu anati nkhosa zanga zimalidziwa liulanga izo zimawadziwa mawu anga izo zimawaona iwo pamene iwo atsimikizidwira kwa mbado umenewo tabwino kayafa ankawadziwa mawu na yesu koma osati mawu a mbado umenewo iye anali ndi mawu omwe afarisa anali atawalowetsa mwa iye koma osati mawu otsimikizidwira aoralo izo zimalidziwa liulanga izo zimachidziwa chizindikiro changa izo zimazidziwa zodabwisa zanga otiyeni tibwererenso ku nkhani yathu pa ife tiponya basi zochuluka zalemba iri ngati ife sititero pa ine ndiyenera kuti nditseke mu maminiti otsatira pang'ono muli monse mu maminiti pang'ono otsatirawa kotero ikhala ili 10 koloko ine ndikumukonda iye amen abwenzi anthu inu omwe mwayenda mukampitako ndikukayika chopereka chija mmenemo kanthawi kapitako anthu omwe mwawadyesa wana wanga kuyika zovala pa msana pawo anthu omwe mwayika ndalama zanu zomwe inu munazipeza movutikira mu mbale ya chopereka mudziwa kumene izo zimapita izo zimathandizira kunditengera ine kutsida kwa nyanja kwa achikunja omwe sanayambe amvapo kalikonse za mulungu ndichomwe ine ndimachita nazo izo ndalama iliyonse mulungu ndiwo ndiweruza wanga pano pali ena a bambo ali pomwe pano tsopano yemwe ali msungituma wampingo wanga ine ndimatengapo madola 100 pa sabata izo zonse zina zonsezo zimapita kukathandizira misonkhano yakutsidya kwa nyanja pomwe iwo sangakhoze kubwera mipingo singandilandire ine iwo samandifuna ine ayi ngomkulondolo iwo amandithula ine tsopano iye ndi lwamali iye ndi wa yesu yekha kapena iye ndi wina wake wongawo kapena wotentheka wina wotengeka ndi zonse zonga izo yezebeli ndipo ine ndimaziyembekezera izo iwo anamutsa mbuye wanga yezebeli ndipo iwo anamutsa iye osati yezebeli koma belezebule iwo anamutcha iye mayina onse oyipawo ngati iwo anamutcha mbuye wa nyumbayo belezebule ndi mochuluka bwanji momwe iwo ati awatchulire ophunzira akewo kotero izo zimapangisa kusiyana kulikonse ndipo inu eni ake mwakuthandiza kwa mulungu kodi inu mukuganiza kuti ine ndayima pano wachinyengo wamkulu ndi kumakuwuzaninu china chake kapena tibwenzi ine nditagwera nawo kumene munzere ndi chinthucho ngati ine ndikanamaganiza kuti ndichochokera kwa mulungu koma ngati ine ndimakukondaninu ndikumadziwa chomwe chili choonadi kodi inu munayamba mwandimvapo ine ndikunena chilichonse mu dzina la ambuye kupatula chomwe chinafika pochitika ayi ine ndikumufunsa aliyense zilipo zikwi za zinthu zomwe zinanenedwapo izo zonse zafika pochitika mukukumbukira nthawi ija pamene samueli anayitanidwa ine ndikukhulupirira iyo inali ndipo iye anati israeli ankafuna kudzipanga okha mofanana ndi mafuko ena onsewo ndichomwe inu achipentekositi mukufikapo inu mukumafuna kuti muzichita monga anthu ena onsewo sindi inu anthu amtundu umenewo khalani kutali ndizo mipingo yayikulu ndi zinthu zabwino zazikulu ombale musati muzichita izo ife tizilalikira kuza kwa ambuye kuli pafupi iye ndizipita kuminda uko ndipo tikawadziwise achikunjawo mwaona zichitani china chake pa izo koma inu mukuona samueli anati kodi ine ndinayamba pa nthawi imodzi ndatengapo ndalama yanu iliyonse kuchokera kwa inu kuti indithandizire pa umoyo wanga Wanati, hai Samuel, iwesu na yambe wachitapo izo. Anati, kodi ine ndinayamba ndakuza nipo inu. Tili jonse mudzina la Ambuye kupatula zomwe, inafikapo chitika. Oh, uko mkondo la Samuel. Ife, tukukulupirira kuti ndiwe mneneri, watumizidwa kuchokela kwa Mulungu. Yinde bwana, tili jonse chimene iwe, unanena, inafikapo chitika Samuel. Koma ife, kumufuna uyo muli monse. Inumuona zomwe zinachitika. Oh, mbali. Le mbali mango pitiliza kumadzibwereza loka. Mbuyo ndi mtogolo kutusa mulemba. Kifukwa ndi njira ya Mulungu yochitira izo. Inumuona. Inumuona. Iwe umafika pandawi za ntundu umene u. Iye nitipile kungani hatu mansanga kumene. Dobano. Ine nda klandawi yonsei. Ine sininafike kungani anga panobe. Jini bantima wanga. Ine kuma kukondani inu. Usani mwono ngeke limozi niziko. Ngari inumuli ya ziko. Inumu zono ngeke limozi niziko. Ngari inumuli ya mungu. Inumu zabida naye iye. Uchuki siro. Kodero. Tindani zikaridwe chanu usiguno. Kutoka kuchikondi cha ziko. Ndizi ndu za mziko. Ndizi zikubi otonse iti ndizi ndu. Jukuma yangena molu ndika kukava. Usembe yanu. Wakoma nanaye iye kumeneko. Pamalo hao. Chifuwa hao. Jumaloka umwe iye. Ada za kumane konse ndi inu. Iye. Ajimezo kistamati. Iyo alimu mpingo watu. Apa kistamatero. Ndipo ajipende koste ndiyawa, ndi apres bateria ndiyawa. Koma yana ti ine ndizi pomana na awo iwo mu malo wa modi. Malo ume ine ndaikapo zina langa. Hamene ondi mwa Yesu Kristi. Apo ndi pamene Mulungu anaika zina lake. Awo ndi malo kapo mwe iye ata kumane nanu. Ndipo iwo ndi Kristi tu, ndiwo mau. Yemweyo dzulo. Izo zakula kutokela kumapazi mchafu. Ngosobano izo zili kumutu. Zikukonzekela kuti zizipita. Wone tsela muyezo watuntu. Mkwatibwi wofanana monga mkwati. Sobano tiye nitikide kungani yatu. Mokumi anditu kwa kafuki mamini kiteni. Yeno ifetiteke. Sobano kungani yatu ifetiri. Pamene ife. Titi tilingalilepo ndiwo. Izi za titika kajuwiri. Monga mudu watu. Monga izo kawiri kawiri za kalazi kujitikira. Mulungu anamutumiza mneneli wake monga iye. Mawanali atalondeza za Malaki 3. Mtenga ine ndi za mutumiza pasukolo pangope yanga. Kuti atsogolere kudza kwake. Sobano ngarinu mkukuna kuti mutsimikizire izo. Kuli mutsimikizire izo. Mateyu mutu wa 11. Ama tsimikizitsira mofanana. Amene wopunza Yohana anabwera uko ndipo iwo anamuona Yesu iwo anati Yohane ali mundende. Anati ife tabwera kuti tidzakufunseni inu ngati iye. Maso a mphungu a Yohane anali atachita nyala. Ndipo iye anali ali mundende. Iye anali akukonzekera kuti afe. Anati pitani mukamufunse iye. Onani Yohane anati oh chokupisira chake chili mudzanja lake. Iye adzatsuka kwa thundu padwale pake. Iye ankaganiza kuti zakachikwi zikanati ziyambe pomwepo. Iye ankaganiza kuti njere inali itakonzeka koma iyo inkayenera kuti ife ndikupita mupesi bwereranso kachiwiri kuti ikapange mkwatibwi woona. Kodero iye anati iye adzasonkhalisa tiripu wake kunkhokwe. Ndipo iye awawotcha ndi moto mpenyenuyo wotsogolera kudza kwa Khristuyo mu mbado umenewu. Zomwe iye ankati zikanati zichitike njere. Ndipo ine ndikuyembekeza kuti inu simuli kugona. Njere ili pano. Iyo isonkhalisidwira mu nkhokwe. Uyo anali mkwatibwi ameneyu. Gao ilo la iye. Koma kodi iye. Ananena kuti tiza chitike ndi chiyani kwa pesi. Iwo adzaochedwa ndi moto osadzimisika. Kunani chipulumutso sopano pamene inu mungafe. Kalani njere osati pesi nona. Pitani mu moyo. Osati maonekedwe okufa kale. Pitani mu moyo wa Khristu. Mau ali kuonetseredwa. Ali kuonetseredwa ndi kusimikizidwira motero. Inondi nthawi yosonkhanisa tokololera chikubwera. Inu ndi bwino kuti mukalowe mu njere chifukwa mankhusu asidwa mbuyo. Tsopano ife tikupeza kuti izo zinachitika. Yesu kuti ndipitirize tobwereza changa pa Mateyu 11 uyu. Onani, iye sana mupasa Yohane. Iye kanati, tsopano ndikirani, ine ndimupasa Yohane buku la momwe anga madzichititsire mwakhalidwe iye mwini. Wokulupirira mundende. Ai, iye anati, imani pafupi ndikumaona zomwe zikuchitika. Bwererani uko, ndikamusonyeza Yohane zomwe zikuchitika. Olumala akuyenda, akungu akupenya, okufa akuukitsidwa, ndipo uthenga ukulalikidwa kwa osauka. Mopanana basi ndi zomwe mneneri anati zikanati zidzachitike. Ndipo odala ndinu omwe simuli kukumudwitsidwa ndi ine. Ndipo ophunzira ake atayamba kuti usapiri, iye anapotoloka nati, kodi inu munkapita uko kuti muzikaona chiyani pamene inu munkapita kukamuona Yohane? Kodi inu munkapita kuti muzikamuona munthu yemwe wavala zovala zofewa ndi zina zotero, wotembenuza kolala ndi zonse izi inu mukuziwa? Anati, awo ali mu nyumba zachifumu, iwo amapsopsona wana ndi kuikitsa wokupa, iye samadziwa momwe angagwirire lupanga logwiridwa manja awiri. Mukuona? Anati, kodi inu munkapita kuti muzikaona chiyani? Pango logwerezedwa ndi mbepo iliyonse? Tiyeko Yohane, ine ndichikupasa iwe ndalama zochulukirapo ngati wobwera kunoko. Tabwino Mulungu adalitsike, ine si wachimethodist panonso, ine ndikhala wachipentekosite, ine ndikhala wachipresbateria, ine ndikhala ichicho, ndili ndi ndalama zochulukirapo. Anati, inu timunkaona kokonse bango logwerezeka ndi mbepo? Anati, nanga inu munkapita kuti muzikaona chiyani uko, mneneri? Iye anati, inde ndipotu woposa mneneri. Yohane anali akangopereka kumene ulemu woperewera kwambiri umene iye akanakhoza kwa Yesu. Ankadziwa kuti izo zinkayenera kubwera mwanjira imeneyo. Anakamupulusa iye atalozera kale kwa iye, ndipo atachiona chizindikiro chija pamwamba pa iye, iye anati, uyu ndi Mesiya. Iye iye akubwera ndi kudzamufunsa, kodi inu ndi iye? Kapena ife tiziyembekezera wina? Koma ataonani Yesu podziwa izi, iye anatembenuka ndipo anamupatsa iye ulemu. Anati, kodi inu munkapita kukaona chiyani? Pango logwerezeka ndi mbepo? Anati, panayambe pakhala munthu wobadwa kwa mkazi wamkulu monga Yohane, mpaka kutsiku lino uko mkulondola chiyamikiro chake choti nkuchipereka kwa munthu. Koma inu mukuona ndizo apo, uneneri uwo unali utakwaliritsidwa pa nkhopeza wokome ndi wotsogolera kudza ndendende momwe Malaki ananenera. Tsopano izo ndi Malaki 3 osati Malaki 4. Yohane mbatizi anali Malaki 3. Yesu ananena zomwezo pamene iwo anamufunsa iye, anati, bwanji alembe amati? Anati, iye wabwera kale, iwo anachita chimene iwo ananena. Koma kumbukirani, Malaki polo anangotsiriza kumene mneneri wa Malaki polo kudza kwachinayi kwa Yohane mbatizimu kapena kwa Eliya, kudza kwachisanu kudzakhala chikumbuluso tu mboni pamene iye akudzera achiyuda otsalira. Koma Mulungu waugwiritsa ntchito kale mzimu omwewo nthawi zisanu. Chisomo JESUS konsezo zakhala zili Yesu nthawi zonse, FAITHDRACE ndi zina zotero. Inu mukuona chiwerengero cha 5 ndi chiwerengero cha chisomo, ndipo iye waugwiritsa iwo ntchito. Chagwiritsa ntchito kuchenjeza kutatu kokha, pali 2, 3, 4 ndi nthawi zisanu iye akugwiritsa ntchito iwo. Tsopano zindikirani mwansanga, tsopano pamene ife tikutsirizisa, iye anati, uyu ndi uja yemwe ananenedwa, ine ndidzatumiza mtumiki wanga patsogolo pa nkhope yanga. Koma mu Malaki 4 namsanga adatha mneneri uyo kunenera, dziko lonse ndi loti lidzaotsedwe konse, ndipo olungama kudzaponda pa mapulusa oyipa. Mukuona? Ndende mwaona, uwo ndi wa uneneri wa Malaki 4. Ndipo zindikirani mu Luka 17 pamene iye anati, mu masiku otsiriza izo zidzafika ponga Sodomu ndi Gomora kachiwiri. Kodi ife tili nazo izo? Ife tili naye Sodomu ndi Gomora kachiwiri. Mafuko onse tayang'anani pa izo, taonani zomwe zangonenedwa kumene zokhuza England. Chinthu chonsecho nchosokonezedwa, ngakhale chakudya nchosokonezedwa. Ndipo taonani apa chimene science inu kaoneni mu Reader's Digest, ine ndikukhulupirira ndi mwezi watha. Iwo anati, anyamata ang'ono ndi asungwana akudusa pa usinkhu wapakati, pakati pa usinkhu wa zaka 20 ndi 25. Ine ndimakomana nawo iwo mu msonkhano. Asungwana ang'ono mukusintha kwa thupi ndi a 20 au singhu wa 22 mukusintha kwa thupi. Kodi izo zachokera kuchiyani? Kusokonezedwa, kusakanizidwa, ndizo ndendende zonse zafundisa. Zinthu zonsezo zafundisa thupi, tindife kanthu, koma chisokonezo chacha basi monga mbewu ya hybrid. inu mukayilenga mbewu ya hybrid ndikukayika iyo kunja uko nyongolosi iliyonse ikamangira mwa iyo momwe koma mbewu yeniyeni yapachiyambi nyongolosi imapita kutali ndi iyo iyo singakoze kuyima pa iyo ndipo izo nzomwe zili vuto nawo mpingo ife taupanga iwo hybrid lomwe lili vuto ndi kavalo wamkulu wa Pellegrini kuntunda uko ndipo iye anamutaya mnyamara uja tsiku lina iye sikandu koma kavalo mwakotala wamkulu mwaona chinthu chokha chomwe iye ali iye wangokhala ngati miulu iye ali miulu samadziwa omwe ali bambo wake kapena yemwe ali make iye samadziwa kanthu iye nditheka miulu nditheka kavalo nditheka lauyu ndi bulu iye samadziwa chomwe iye ali inu simungakhoze mkomwe iye aziyembekezera moyo wake wonse kuti afike pokumenyani inu kukonklondola inu mukhoza kubwita na iye kuti tiyeko nyamata iye amango nyamutsa makutu ake mmwamba nkumati hohoho mukuona monga kunena kwina uku masiku azoziswisa anapita hoho mitundu yonse yapheka iyi oyenera kukhala ali mamembala ampingo ndi akhristu ine sindikunena izo manthabwala icho ndi choonadi koma mbale weniweni wamtundu wangwiro iye amadziwa omwe anali bambo wake omwe anali mayi ake omwe agogo ake amuna agogo ake akazi anali inu mukhoza kumuphunzitsa iye china chake iye ndi wofasa ndipo mkhristu weniweni yemwe ali wabadwa mwa mzimu oyera ali wodzazidwa ndi mphamvu ya mulungu ndi mawu iye amadziwa omwe bambo ake ali omwe mayi ake ali omwe agogo ake amuna agogo ake akazi anali iye amadziwa zonse za iwo inu mukhoza kumuphunzitsa iye china chake koma obalidwa mwatheka ndi omwe amabwera ku mipingo hybrid pakati pa dziko ndi mabungwe achipembedzo ndi kumayika mawu pang'ono mmenemo apa mawu pang'ono apo ongokwanira kuti anyengere uko nkulondola pamene inu muwaona mawu weniweni a mulungu ali kuonetseredwa monga Kayafa ndi iwo anachitira iwo amapotoloka nacho kwa iwo iwo samawadziwa hybrid tsopano ife tikupezano ndi mwauthenga uwu Yesaya 43 aponso akumutsimikizira Yohane iye anatumiza liwu mwa mneneri ndi kufuwula mu chipululu konzani njira ya Ambuye pangani njira yake iwongoke mpingo sunali kumukhulupirira iye pa iye sanali wa gulu lawo mneneri ameneyo analeredwera ku chipululu anabwera uko asakumudziwa aliyense iye anali ndi mzimu omwewo pa iye umene Eliya anali nawo iye anali mwamuna wa ku chipululu iye ankadana nawo akazi amakhalidwe oyipa kumbukirani momwe Eliya mchanjinapangisa mutu wake kuti uchotsedwe pa iye anali Yezebeli anali yemwe anapangisa imfa yake izo zinamuthamangitsira iye ku chipululu Yohane mbatizi wina wokonda chipululu Isaki wakuthengo mpenyeni iye iye anali wopanda maphunziro tapenyani wake nkhani yake iye sanali monga wa fioroje iye ankati o inu mbado wa amamba chinthu chonyansisisa chimene inu mungakhoze kuchipeza mu chipululu chozembesetsa chinali njoka ndipo iye ankawatchanse mamene inu mbado wa amamba ndani wakuchenjeza linu kuti muthawe ku mkwiyo umene uli mkuza musati muyambe kumati ife ndi aichi ndipo ife tili ndi ichi kapena icho pakuti ine ndikuti kwa inu mulungu ndi wokhoza mwa miyala iyi kuti ayidzuse iyo ndiponso nkhwangwa omwe iye ankadzusa ntchito yayikidwa ku mbuzu wa mtengo ndipo mtengo uliwonse umene subala zipaso zabwino udulidwira pansi ndi ukaponyedwa mu moto amen iye anali mlaliki wachilengedwe mwamuna wamkulu wa mulungu anakhala moyo nthawi yayipfupi koma ndituri anayatsa moto pa dziko lapansi ponse iye anawugwedeza mbado umenewo mu miyezi 6 ya utumiki wake iyo mulungu anamulera iye kwa zaka 7 kuti adzapezepo miyezi 6 kuchokera kwa iye koma mulungu amachita mwanjira yake iye akudziwa zomwe zili zolondola zake ndipo ife tikupezapo tsopano kuti izi zili ndende zomwe zinali zikachitika iwo sankamukhulupirira iye chifukwa iye sanali wa iwo iwo sanali monga iwo mwachizolowezi iwo sanali kuwaona iwo. Iwo sanali kwa kupilila mawa Mulungu apa malakisiri. Nakale iwo ankaona mumbeka mazolemba kuti uyu anali wotsogolera kudza uja. Iwo analasana kale na mneneri kwa chaka 400. Ndipo apa wina kukapoyera zonse mwakamozi. Maona? Ndipo anthu wokhulupirira ankamukhulupirira iye kuti anali ameneyo. Maona? Iwo sanali wakhulupirira iwo. Iwo sanali kukhulupirira. Pamene iwo anaona zolemba kutsimikizira kwa thundu zomwe iye anati akanati adzachite ndi chilichonse. Ndikuwaona iwo momveka akutsimikizidwira pamene mawu anabwera m'madzi momwe kwa mneneri. Ndipo apo iwo anayima. Alipo otuluka omwe amatsutsa palemba ilo apo pokhudza Yohane. Mwona Yohane anati, ine ndikusowa kuti ndibatizidwe ndinu, fanyani inu mukubwera kwa ine. Yesu anati, lolera kuti izo zikhale chomwecho, pakuti ndizo. Koma motere tikuyenera ife, mchoti kakamiza ife, nzoyenera, kuti ife tikwanilise zonse izo. Yohane, iwe pokhala mneneri, iwe kudziwa kuti nsembe iyenera kuti ikhale itasukidwa, iyo isanakaperekedwe. Ndipo ine ndine nsembe imeneyo, ndipo iwe ndiwe mneneri, ndipo ukuzidziwa zimenezo. Ndiye iye anamuloleza iye ndipo anamubatiza iye mukona. Ndipo iye anadziwa kuti izo zinali. Taonani, iwo ankamuseka iye. Mutha iye wotendeka wakuthengo, wofula wosaphunzira. Mwachizolowezi mneneri ameneyo akutsogolera kudza koyamba kwa Yesu. Ine sindikunena kuti alipo. Kodi ife tilibe kusanzira komweko lero kwa tenikeni. Iwo amatero. Iwo mwancheradi. Koma akumbukirani. Pamene inu mwiona dola yopanga, apo payenera kukhala dola yeni yeni yomwe iyo yapangidwa kuchokerapo. Pamene inu mumuona mmodzi wosaliza kuti akhale mkhristu, payenera kuti pali mkhristu weniweni kina kwake. Pangati pakanati pasakhale icho chikanakhala chapa chiyambi, inu muyenera kuti muzipita kuchapa chiyambi. Koma zichifufuzani choyambacho, ndipo muziona ngati chapa chiyambicho chili ndendende basi limodzi ndi lonjezo. Ngati icho chili, ndiye chikhulupirirenicho lonjezo la mʼbadowo. Ndiye uneneri wa Yohane unatsimikizidwira mu dongosolo la Mulungu. Mawu anabwera kwa mneneri ndipo anamutsimikizira iye moona monga munthu ameneyo. Kachiwiri Yesu anadzamu mosiyana ndi kumvesa kwawo kwa uneneri umeneyu. Iwo sankawamvesa iwo mwanjira imeneyo. Tsopano ife tikupita m'musi kumapeto. Koma molingana ndi mawu a mneneri, iwo anakwaniritsidwa mpaka kulemba. Uneneri wakwaniritsidwa, koma momwe iwo ankaganizira kuti iwo akanati akhale, iwo sanali mwanjira imeneyo. Tsopano kodi iwo akanakhoza bwanji kumvesa ndi kudziwa chimene chinali cholondola kapena cholakwika? Nkuti aone ngati izo zinasimikizidwira ndi Mulungu, ngati uyo anali Mulungu akutanthauzira zomwe iye ananena. Apo panali ayesu aboza atawukapo, ndipo anatsogolera wanthu gulu la 400 uko mchipululu ndi zina. Koma sanasimikizire konse kuti adzipangitse iye mwini mu mawu. Inu mukuona momwe iye ananenera. Yesu pamene iye akanadza, iye anali woti akhale ali mneneri. Ndipo lero Yesu asanadze kachiwiri, maonetseredwe athundu a umunthu wa Yesu Khristu ndiwoti aonetseredwe mthupi. Ganizirani za izo. Yesu anati, monga izo zinali mu masiku a Sodomu, tomwecho izo zidzakhala zili pakudza kwa mwana wa munthu, pamene mwana wa munthu ali mkululidwa. Kodi kululidwa ndi chiyani? Kufutukulidwa, kukhala akudziwitsidwa, tinsinsi kukhala chili kubweretsedwapo kululidwa. Mu dziko limene mwana wa munthu adadzakhala kululidwa, dziko lidzakhala lili mu chikhalidwe cha Sodomu. Ife tili nazo izo, si choncho ife? Eya, ndiyangati akukhulupirira ife. Ilo lili mu chikhalidwe cha Sodomu, ndipo izo zili ndendende molondola. Taonani pamene ilo lili tsopano. Kumbukirani, nthawi zonse pamakhala pali magulu atatu a wanthu mu gulu lililonse la wanthu lomwe inu mumasonkhana. Ndiwo wodzipangisa kukhulupirira, wosakhulupirira ndi wokhulupirira. Ife timakhala nawo iwo mu gulu lililonse. Iwo akhala ali nawo iwo nthawi zonse. Panali achi Sodomu kunali, ndipo kunali achi Loti, ndipo uko kunali Abrahamu. Abrahamu anali gulu loyitanidwa lituluke. Iye sanali mu Sodomu pakuyamba pomwe tsopano benyani mthenga wawo iwo anali akuyembekezera mwana wolonjezedwa ankayembekezera izo kwa zaka mulungu anali atamusonyeza abrahamu zizindikiro zambiri zazikulu ndi zodabwitsa koma apa mulungu anabwera pansi mwini wake ngati munthu inu mukuti amene uja anali mngelo abrahamu anamutcha iye ambuye awamkulu mbuea wowerenga baibulo aliyense amadziwa kuti awamkulu mbuea ndi elohim pachiyambi mulungu ambuye mulungu elohim mmodzi wokwanira mu zonseyo abrahamu anamutcha iye ambuye mulungu elohim tsopano zindikirani panali anthu awiri omwe anapita uko ku sodomu ndi uthenga ndipo iwo anakalalikira kwa achisodomu iwo sanachite kanthu koma kuwachititsa iwo khungu timene kulalikira uthenga kumachititsa khungu kwa osakhulupirira koma penyani mtundu wachizindikiro umene gulu la abrahamu unalandira tsopano ife tikuyenera kukhala tili mbewu yachifumu ya abrahamu isaki anali mbewu yachibadwa koma mbewu yachikhulupiriro chikhulupiriro mu mawu olonjezedwa mawu olonjezedwa musati muwaphonye iwo anali mbewu yachifumu iyo imeneyo inali mbewu chikhulupiriro cha abrahamu ife pokhala wakufa mwa khristu ife mbewu ya abrahamu wolandira palimodzi ndi iye molingana ndi lonjezo zindikirani pamene zonse izo zinali kuchitika uko mu sodomu kumeneko kunali atumika awiri kumeneko akulalikira mwauthenga waukulu panali wina anakhala kuno ndi gulu la abrahamu yemwe sanakadzikusise ndi gulu lija kumusuku tsopano openyani uyo yemwe anatsalira ndi gulu la abrahamu mtundu wake wachizindikiro chimene iye anawapatsa iwo iye anati tsopano kumbukirani dina lake anali abramu masiku angapo izo zisanachitike ndi sarra osati sarrah mfumukazi ndipo bambo uyu ali ndi nsana wake utatembenuzidwira ku hema akazi apo anali osiyana ndi momwe iwo alili tsopano iwo amayenera kumapita kunja ndi kukalowa mu ntchito ya amuna awo ndi china chilichonse inu mukudziwa koma iwo sankachita izo apo iwo ankakhala mbuyo kuseri kotero iwo kotero angelo awo atakhala pamenepo mtumiki ndipo iye anati abrahamu ali kuti mkazi wako sarrah sara iye analidziwa bwanji iye analidziwa bwanjilo abrahamu anati iye ali muhema kumbuyo kwanuko yana ine ndati ndidzakutezereninu molingana ndi nthawi yomwe ine ndinakulonjezaninu ine ndati ndidzakutezereninu ndipo sara anakhala ngati waseka kwa yekha msana wake uli kuhema ndipo iye anati pachiyani sara waseka kumati kodi zinthu izi zingatheke motani ngati iye akanati asakhale ali mwa abrahamu mkwatibwi wake pa nthawi imeneyo mulungu akanamupha iye toteronso ndanakhala ife lero ndi kusakhulupirira kwathu konse ngati ife tikanati tisakhale mwa khristu icho chimatigwira ife apo pomwe mwaona iye sakanakhoza kumupweteka kapena sakanakhoza kumutenga sara popanda kumupweteka abrahamu mukuona ndipo totero kumbukirani yesu anati monga zinalili mu masiku a sodomu chomwecho zidzakhala zili pakudza kwa mwana wa munthu ife tikuona kuti aliyense akuvomereza kuti dziko lili mu chikhalidwe cha sodomu ine ndinatenga pepala ya ku Los Angeles kuno osati kalelitali ndipo inati ine ndikuganiza ndi kugonana kwa amuna kuli pakuchulukana ndi magawo 20 kapena asati pa zana mu Los Angeles chaka chilichonse kuchulukira kwambiri chomwecho ndizo ndi zoyipa mukoma lathu ndi kulikonse chilichonse kangokhala chopotozedwa uko mkulondolo chinthu chonse kachitidwe konse mpingo ndi china chilichonse chapotozedwa ndi mu mbado wopotozedwa tsopano ine ndikufuna kuti ndikufunseninu apyoloje china chake abale wanga sikuti ine ndikuyankhula motsutsa inu mbale wanga wokondedwa ine ndili pano kuti ndikuthandizeninu mbale ine ndili pano kuti ndiime pa zomwe mawu a mulungu akunena pamene ine ndikugwira dzanja lanu ndikubweretsa unyinji uwu wa anthu poti uchoke mu zinthu izi uko mkulondola Toma yang'anani apa. Ifesi na yambe takhala naye mtumiki ko mu Sodomu kale yemwe dzina lake linkathera ndi HRM mpaka tsopano. Ife takhala nawo Aspersion, awezile, alutera ndi china chilichonse. Koma popanda mtumiki wakonse konse yemwe dzina lake linkathera ndi HRM mbuyomu. Ukonkulondola maona DRAHRM zilembo sikisi DRAHRM Bile Graham mlaliki wodziwika uyo ndiko yaikulu ya Mulungu mwamunayo ndi wotumidwa kutokera kwa Mulungu iye alinako kulungamitsidwa uko pansi molimba kwambiri ndipo iye akuligwedeza fukoli ndiko onani monga choncho alibe ayang'anani pa Oral Roberts pa chipembezo chachipentekosite ndilidi pamene kunayamba kwakhalapo wina wonga uyo ndilembo 6 osati 7 Abraham ndi ADRAHRM 7 Bile Graham ndi DRAHRM 6 tsopano tayang'anani patumiki tayang'anani pa nthawi yomwe ife tilimo tinayamba yakhalapo nthawi mu mbiri yakale tayang'anani pa zizindikiro zofanana zomwe iye analonjeza kuti zidzaperekedwe kwa gulu lilonse taonani kumenezo zili zofanana ndendende pa malo ake zili kumene mdongosolo chibadwa dziko chilichonse zili ndendende kumene mu nthawi tsopano musati muphonye izi pamene ife tikudzambula lemba lonse ili mwansanga tsopano chipa ine tikukusungani inu motalika kwambiri kuitana tayang'anani apo ndipo molingana ndi mneneri iye anabwera ndendende basi mwamawu ndendende basi ku nthawiyo tsopano tayang'anani pa mbado pano umene ife tili mkukhalamo kodi ife sitili kukhala kumene mu nthawi ya Sodomu iyo tamupenyani mtumiki wa kwa gulu la Abrahamu tapenyani ziwerengero zilembo ndi mawerengero a dzina lake inu mukuti mulibe kanthu mu dzina musati mudzalole wina aliyense adzakuuzeni inu izo nchifachani iye analisintha dzina la Abrahamu kukhala Abrahamu Sara kukhala Sara nchifachani iye anamusintha Simoni kukhala Petulo ndi wena onse aja mwaona zedi chilipo ndendende nchifukwa ine ndikuti musadzamutchule konse mwana wanu Rike kapena Elvis kapena china chake Elvis amatanthauza mphaka Rike ndi khoswe mwaona pamene inu munena ndizo ndendende kulondola lesi kapena china chake musadzati mudzamutchule wina wa mwana wanu anawo ngati ilo lili lisintheniro mwansanga kumene anthu musadini inu omwe ngati inu mukundikhulupirira ine kuti ndine wantchito wa Mulungu musati mulimate dzina limenelo pa mwana wosauka uyu mukuona ayi bwana mpaseni iye dzina lina pambali pa ilo mayi ine sindikanati ndipite kumbali kuizo pa ine ndachoka pa phunziro langa koma ine ndazinena izo ndipo izo zonse zatha ine ndi momwe inu mumachitira inu timumadziwa pamene inu muti muzinenezo mwaona ankamutcha iye mlendo wambwebwe mdielekezi Belzebule ndipo ankati iye ankadzipanga yekha kukhala Mulungu oh my kodi Yesaya mneneri sanati iye azidzatchedwa Mulungu wamphamvu Yesaya 9:6 kwa ife mwana wabadwa mwana wamwamuna wapatsidwa ndipo ulamuliro udzakhala pa mapewa ake ndipo dzina lake adzamutcha waukhungu kalonga wamtendere ndi Mulungu wamphamvu atate wosatha konkulondola ndiponso Yohane woyera 1:1 pachiyambi kunali mawu ndipo mawu anali ndi Mulungu ndipo mawuwo anali Mulungu ndipo mawu anapangidwa thupi ndipo anadzakhala pakati pathu inu mumakhulupirira izo Yesu anali chabe iye anali mneneri koma iye anali woposa mneneri iye anali Mulungu mneneri nchifachani iye anachita kubwera kumbukirani iye akudza mu mayina a umwana atatu iye anadza poyamba mu dzina la mwana wa munthu iye sankadzitcha konse iye mwini mwana wa Mulungu inu mukudziwa izi maona iye anabwera mu mwana wa munthu mneneri Yehova mwini wake atatu anamutcha Yeremiya mwana wa munthu mneneri ndi mwana wa munthu iye anadza tsopano iye anadza pambuyo pa tsiku la pentekosite iye anabwerera mu maonekedwe a mzimu woyera mzimu wa chauzimu tsopano iye ndi mwana wa Mulungu mzaka chikwi iye adzakhala ali mwana wa Davide atakhala pa mpando wachifumu wa Davide mwaona iye akudza iye ndi mwana wa Mulungu mwana wa munthu mwana wa Davide Oh, Bible, oli lodzaza ndi ngale ifesi ndakhoza kuzitenga zonse izo musiku umodzi koma izo tikungoyenera kuti ndinene izi tsopano mawa mwina silidzacha ife tikhoza kukhala titapita tisanafike mawa ine ndikhoza kukhala kuti ndikulalikira kwa munthu yemwe adakhala atamwalira usanafike mmawa ine ndikhoza kukhala nditapita usanafike mmawa mbale mlongo iyo sinthano izo ndi zoona zenizeni ife sikudziwa nthawi yake yomwe ife tili kupita ndipo inu timudzakhala nawo mwayi uliwonse mkweya wotsiriza uwo utatoka muthupi lanu konzani izo tsopano musati mudikire mpaka m'mawa zikoza kudzakhala mochedwa kwambiri zindikirani tsopano iwo anali atachita kwa iye ndendende basi zomwe aneneri anati iwo akanati adzachite basi monga iwo akuchitira mpaka tsiku lino lomwe mu mbado wa Laodikaya ngati inu mukufuna kuti mukayang'ane pa izo kawerengeni chivumbuluso 3 akhungu amaliseche ndipo sakudziwa izo kumuka na Khristu pamene iye akuyamba kudziululira yekha umaonekedwe ambewu kachiwiri yomweyo imene inapita mu nthaka yabwereranso kuti idzakhale mkwatibwi basino mkwatibwi ndi mkwati ali thupi lomwelo ndi magazi utumiki womwewo ndi zinthu zomwezo akuchita ndendende basi zomwe iye ankachita mzimuwo ndipo pano iwo akusanzira ndi kumachita china chilichonse ndipo aliyense akumatenga buku lake ndi kumathamanga ndi ichi ndipo oh inu simunayambe mwamvapo mamvereredwe otero ndipo ine ndikununkhiza kapena winayo zonse izizo zosakhala mwamalemba basi monga izo zingakhoze kukhalira ndipo chinu chenichenicho chili apo pomwe pasogolo pawo iwo akuchokapo awo siabungwe langa mayi mayi basi taonani akhungu basi akutsogolera akhungu kodi onsewo sagwera mudzenje wodilisidwa akhungu ndi miyambo yachipembezo cha munthu iwo anamuyika iye kunja kwa mpingo wawo monga mulungu anati iwo akanati adzachite muchivumbuluso 3 mwachizolowezi monga zinaneneredwera zindikirani momwe yesu mwakamodzi anadzipangitsira yekha kudziwika kwa ophunzira awa tsopano ndipo ife tipfeka ophunzira awiri awa kayapa kaleopa kani ndi mzake tsopano ife tili muchiukitsiro mmawa chitachitika chiukitsiro chiukitsiro choyamba ndi mmawa wokongola bwanji yesu wauka kuchokera kwa kufa ndipo ali moyo pakati pa anthu ake chiganizo lokongola bwanji iye ali pano mofanana lero monga iye analili tsikulo pa iye yemweyo dzulo lero ndikwa ndipo akudziulula iye mwini mochuluka lero posa momwe iye anachitirapo mu mbado wina uliwonse yambireni tsiku lijali wadusa kupyola mu tirigu ndi pesi ndi nkhusu izo zonse zakale tsopano ife talowa mu tirigu kachiwiri mwaona ife tabwerera mu njere kudziwika ngati kudziwa kapenyani momwe iye anadzipangisira yekha kuti adziwike kwa anthu awa tsopano kumbukirani monga mesiya wawo basi ife senaseke wa mawu olonjezedwa a mʼbadowo zindikirani iye anaonekera kwa iwo kwa monga iye anati iye akanati azichite kwa mneneri zindikirani opusa ndi ochedwa mu mtima kukhulupirira zonse zija zomwe aneneri analemba za iye zomwe zimayenera kuti zikwaniritsidwe mpenyeni iye iye akulozera mʼmbuyo momwe ku mawu a mulungu iye sanangotulukirapo ndikudzawawuza iwo kodi inu simundidziwa ine ine ndine mesiya yemwe woukitsidwayo iye sananene konse izo mwaona iye anangoapasa iwo lemba momwe yohane anachitira ndiyene onsewo mwaona iye basi iwo ankayenera kuti azigwire izo iwo yeni iwo ankayenera kuti aziweruze mwawokha tsopano musati muyambe kugona weruzireni mwanokha opusa wotedwa mu mtima kukhulupirira zonse zomwe aneneri ananena kuti zikanati zidzachitike ndi chizunzulo bwanji kwa iwo omwe ankazinenera kuti iwo ankamudziwa iye mwaona zindikirani momwe iye anafikira pa phunziroro iye sanangotulukira monga ine ndinanenera amuniti pang'ono apitawo nkuti chabwino kodi inu timukudziwa kuti ine ndine mesiya wanu wa mʼbado uno kodi inu timukudziwa kuti ine ndine iye wantchito weniweni wa mulungu samadzizindikirisa yekha mwanjira imeneyo lemba limazindikirisa yemwe iye ali zeli iya zatero. Koma anakuwa pachitu chao kuzomwe aneneli anali atanena kuti aziziyembeke zela mumbado wa Mesia. Kuziona izi, jipirani mbuyo momwe, opusa, ndiotetwa muntima, pakusakulupirira zonse zomwe aneneli, ananena zokuza Mesia, kuti zikanapika, podzachitika. Iye monga Yohane, anawalola mau abaibulo, amuzindikiritse iye, chimene iye anali kwa iwo, izo zikanali zipangitse, kumveka mokwanira, ngati mau anali atamuzindikiritsa iye, izo zikanayenera kukhala zomveka, yemwe lonjezolo, linali amene iwo anali kumupenya, iwo ankadziwa kuti iye anali. Wina waka ankayenera kuti abwere poonekera pa nthawi imeneyo. Pakuti inu mukuti tsopano ndiloleni ine ndikusenyezeni inu chimene mawu ananena kuti zikuyenera kuchitika mu tsiku lino. Ine sindine usiku uno kuyesera kuti ndikuwuzeni inu mawu ndi mawu ngakhale poyikidwa malo pake, malo, mayina ndi chiwerengero china chilichonse ndi zizindikiro zonse, nthawi ndi chilichonse kuti ife tili pa nthawi yotsiriza pomwe. Ndithudi inu mukhoza kuona zomwe ine ndikuzikamba. Mukuona? Izo ndizo mveka kwambiri, izo tizikusowa kuzindikiritsa kwinanso ayi. Iye anati pamene iye anali kuno pa dziko lapansi, kufunzani malemba, mwa iwo inu mumaganiza kuti muli nawo moyo wamuyaya. Iwo ndiwo amene, iwo akuchitira umboni chimene ine ndili, mwaona? Yemwe ine ndili, zindikirani. Iye anayamba ndi Mose mneneri, mneneri. Deuteronomy 18:15. Tsopano ine ndikupenyesesa malemba awa pano mu Deuteronomy 18:15. Mose anati, Ambuye Mulungu wanu, onani Mulungu anayankhula kwa iye pamwamba pa phiri. Mulole Ambuye, muloleni Mose aziyankhula osati Mulungu. Kuopa kuti ife tingawonongeke. Iye anati, iwo anena bwino, ine ndizi, ine madzayankhula ndiwo kenanso monga chonse. Koma ine ndiziwadzutsira iwo mneneri. Ndipo uwo wakhala uli uthenga wake njira yonse kudutsa. Ndi chimene tiyenera kukhazikitsa chinthu chonsechi pamapeto. Izo ziyenera kutero basi. Chifukwa mawu a Ambuye ayenera kuti azibwera kwa mneneri. Ndi chinthu chokha kumene iwo angakhoze kubwerako. Ngati izo sizitero, izo zingafe mawu a Mulungu ndi kumupangisa iye kunena china chake cholakwika. Mukuona? Iwo samapita konse ku seminare, iwo amapita kwa mneneri. Ndipo mneneri amatumidwa kuchokera kwa Mulungu, wodzozedwa. Ndipo momwe inu mumadziwira kuti izo zili osati zimene munthu ananena. Ife takhala nawo ma Eliya ndi zikhotho ndi china chilichonse ndi mikanjo ndi mitundu yonse ya zamkutu zomwe zinapita kumbali mu zabungwe ndi china chilichonse. Koma kudzabwera pa dziko lino malonjezo la Mulungu, wantchito weniweni wa Mulungu wozindikiritsidwa ndi Mulungu mwa mawu ake kukhala yankho la tsiku lino. Izo zidzamuyika mkwatibi mu dongosolo. Apang'ono weniweni ampingo ndi kuwatengera iwo mmwamba kukonkulondola. Iye adzalozera, taonani, uyo ndi ujayo yemwe ine ndinkamukamba. Muone ameneyo abwera. Ndipo zonse izo zomwe aneneri anali atanena mokhudza iye zizambado uno, bwanji izo zedi zikanakhala zili zokondweretsa kukhala utamumva iye akuzinena izi? Kodi simukanakonda kukhala mukumumva iye akuzinena izo zonse zomwe aneneri ankazinena? Kumbukirani, iye ananena zomwe aneneri akanatadzaneneza iye mwini, kunena modzibwereza mwini wake yemwe zomwe iye anali atanena. Ndipo iye anali mawu kuzinena mobwereza. Tsopano tiyeni timvetsere ku mawu omwe iye anawanena mobwereza. Kodi inu mukanafuna kuti mumve zomwe iye ananena kwa iwo? Tiyeni tingokulenga kuyankhula nako tsopano, basi ife tisanayime. Tsopano iwo anakambiridwa pa zochitika zonse za posachedwa pa za kupachikidwa za nkhani ya kumanda ndi mandawo ndi akazi omwe anali atamuona iye. Ndipo mmodzi wina anati iwo anamuona iye ndi zina zotero. Iye anati iwo, iwo anamukambira iye pa izo. Ndipo iye akupitirira nawobe mawuwa kunena modzibwereza yekha kudusanazo mumau tobano benyani muzakaria 12 iye ayenera kuti ankanena mobwereza zakaria 11 12 pakuti iye anagulisirwa ndiziduswa 30 za siliva kodi mesiya sankanena kuti adzagulisirwe ndiziduswa 30 za siliva mu masalimo 41:9 iye anaberekedwa ndi abwenzi ake mukuona zakariya 13:7 anasiyidwa ndi ophunzira ake mu masalimo 35:11 anatsutsidwa ndi mboni zabodza na yesaya 35:7 wosayankhula pamaso pa omutsutsa ake sanatsegule konse kamwe yake yabwino bwana yesaya 56 iye anakwapulidwa masalimo 22:22 iye analira pa mtanda mulungu wanga chifukwa chani inu mwandisiya ine mafupa anga onse akuonekera pa ine iwo alasa manja anga ndi mapazi anga yang'anani pa mauneneri omwe iye ankakhoza kuwakamba yesaya 9:6 kwa ife mwana wamwamuna wabadwa namwali adzayima zinozoze ndiponso mu masalimo 22:18 iwo anatenga zovala zake pakati pawo mu yesaya 7:14 namwali adzayima masalimo 22:7-8 anamupanga iye anatonzedwa ndi adani ake iye ankayenera kuti akhale abwenzi ake adani ake mpingo mu masalimo 22:2 iye anali palibe fupa linaliloti liswedwe koma iwo analasa manja ake ndi mapazi ake yesaya 53:12 anapa limodzi ndi ochimwa yesaya 53:9 anatunduzidwa ndipo anayikidwa ndi abale olemera mu masalimo 16:10 iye anaukitsidwa kuchokera kwa akufa davide ananena chomwecho ine sindidzalola woyera wanga kuti adzaone chivundi ngakhalenso sindidzasiya moyo wake mwadi iye akanati adzauke kwa akufa malaki 3 yohane mbatizi anali wotsogolera kudza wake ndizo imina zonse zomwe iye ayenera kuti anatitsama ngakhale mpaka kwa isake kukhala choyimira cha iye paphiri paja kumene atate ake abrahamu anamutengera iye mu Genesis 22 izo zinali apano pamene iwo anayamba kuona yemwe anali atakwanirisa malemba awa omwe analonjezedwera pa tsiku limenelo panali apo ndakhala mochedwa kale iwo anayambano kuona chabwino idirani miniti inu mukudziwa chiyani iwo anadziwa pamenepo kuti mzawo wopachikidwayo yesu anali mneneriyo yemwe analonjezedwayo iwo anadziwa chifukwa onani iwo anali asanakambiridwe pa malembawo koma pa zinthu zonse izi zomwe zimayenera kuti zidzachitike pa mtanda zinthu zonse izi wopusa wotedwa mu mtima kumvesa zonse zomwe aneneri ananena momwe kuti mesiya ada adzavutikire ndi kulowa mu ulemerero wake ndi kuuka tsiku lachitatu panobe iwo sali iye ndiye kukonkhondola ine ndaona iye iyeiye kodi mitima yathu si matenda mkati mwathu ndiwo anatenda zodabwisa kuti mitima yawo inatenda mauneneri omwe iye anali kuapereka omwe anali atakwaniritsidwa ye iwo anayamba kumvesa kuti bwenzi lawo munthu yemwe iwo ankadya naye ankayankhulana naye ankayanjana naye ankaweza naye ankagona naye kumphalango kuti ameneyo anakwanirisa mawu aliwonse aora lolonjezedwa apo izo zinali iwo anali atayenda mitunda 6 iyo ikaoneka ngati nthawi yayikupi kwambiri ine ndikulingalira ndipo iwo anali atamba ulaliki wa maora 6 pa uneneri wosinikizidwira kutalikirapo pang'ono kuposa omwe ife takhala nawo usiku uno maona apo kunali kukhala ngati kukuda motedwerapo mu nthawi ya madzulo kuwala kwa madzulo kunali kutabwera ndi nthawi yofanana tsopano mpingo kuwala kwa madzulo kwabwera aheberi 13:8 iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse zochitika zinapangisidwa kumveka ndi uneneri chimodzimodzi lero kuwala kwa madzulo kolonjezedwa ndi mneneri wa mulungu mu zakariya 14:7 ulole kachiwiri tisegule maso awokhulupirira woona kuzochitika zomwe zachitika lero zomwe zasinikizidwa ndi mauneneri kuti ife tili pa nthawi yotsiriza yesu akubwera zomwezo ndipo iye anati kudzakhala tsiku iye anati kudzakhala tsiku lomwe silidzatchedwa usiku kapena masana iye anati koma madzulo kudzakhala kuli kuwala. Tsopano ife tikudziwa mwamalo ake dzuwa limatuluka kummawa ndi kukalowa kumadzulo. Tsopano mneneri anati kudzakhala kuli kutamuka kwakutali kwa nthawi yomwe iti idzakhale yachimbuzi yonga ngati tikanakhoza kumatchedwa masana kapena usiku iyo yokhala ngati ya mdima kulolunda. Tsopano kodi mwana anatulukira kuti yani ameneyo anali SON yemwe ife tili mukambayo tsopano yemwe SON wachilengedwe amatulukira kummawa ndi kukalowa kumadzulo mulungu yemwe yemweyo mwana yemwe yemweyo kani ndipo SON wa mulungu anatulukira koyamba kummawa kwa anthu akummawa ndipo tsopano iye atachokapo kodi iwo anachita chiyani taka 300 kenako iwo anayambisa bungwe lawo loyamba mpingo wa chiroma katolika kudusa mumbado wa mdima iwo anapita ndipo apa iwo abwera kodi iwo achita chiyani chinthu chomwecho lakhala lili tsiku lomwe silinakhale likutchedwa masana kapena usiku iwo anali nawo madongosolo okwanira ndipo iwo akhulupirira kuti iye anali mwana wa mulungu ndipo ayenda mukuwala kumene iwo anali nako iwo apanga mipingo yawo iwo amanga zipatala ndi masukulu ndi zina zotero ndi maseminale atumiza nawo ku sukulu koma mneneri anati kudzakhala kuli kuwala kachiwiri ka mu nthawi ya madzulo mwana adzasuzumira kachiwiri apo kudzakhala kuli kuwala yani mwana yemweyo SON yemwe anaululidwa mthupi pa nthawi ya m'mawa kumbuyo uko adzakhala kululidwa kachiwiri mu nthawi ya madzulo tsopano fanizitsani Luka woyera 17:7 ndipo mu tsiku limenelo monga zinalili mu masiku a Sodomu kukhazikika kwa dziko mu nthawi yomwe mwana wa munthu ali mkululidwa
It shall be like about the evening time. The way to glory you will surely find.
Oh, my people,
nations are breaking. Israel's awakening. The signs that the prophets foretold. The Gentile days numbered with harrows and cumbered water slide into the sea. Return, O dispersed to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near.
Mbale mlongo ndi nthawi yotseza penyani zinthu zomwe zinaneneredwa penyani zinthu zomwe zikuchitika penyani uneneri wonse uli kukwaniritsidwa ndiye ife tikuona chifukwa chake zonse izi ziri sindilo gulu kachitidweka kutentheka ndi mulungu akukwaniritsa mawu ake ndendende thanthwe lakanthidwa abwenzi kawirani kwa ilo mwansanga momwe inu mungatere uneneri uli kutsimikizitsira tsiku limene ife tili kukhalamo tiyeni ife tiweramitse mitu yathu
Can we hold steady for just a moment? God has spoken to us through Brother Branham, and the anointing is on Brother Branham.
Kodi inu mukuzindikira mutsiku limene petu ukhalamoli abwenzi? Kodi inu mungayerekeze kumutsutsa Mulungu? Kodi inu munganene kuti iye sali kulondola? Pamene iye watsimikizira iwo, iye ndiwodzikanthauzira mwini wake. Kodi inu mukufuna kuti muzimutumikira iye? Tsopano ndi miti yathu yoweramitsidwa, ndi mitima yathu yoweramitsidwa, mʼbale Mulungu, ino ikhoza kukhala nthawi yathu yotsiriza kukomana. Ife tikhoza kusadza. Ngati ine ndikanati ndidzabwerere chaka kuchokera lero, ngati ine ndidzakhala ndili moyo, akanati adzakhalepo ambiri omwe ali pano tsopano, omwe sati adzakhale pano pamenepo, ndipo ine ndiyenera kuti ndidzakomane nanu pamalo achiweruzo. Ndikudzayankhira pa chilichonse chimene ndachinena usiku uno. Pamaso pa Mulungu, pamene inu mukadali mukulingalira kwanu kolondola, kodi inu mungati tsopano muchite moti mukati otere kwa Mulungu? Ngati inu mukudziwa kuti inu muli, ingodziyang'anani pa inu eni mukalilole wa Mulungu, Bible. Ndibe kanthu yemwe inu muli ndi kuti ine ndikudziwa kuti ndine woperewera kukhala mwana wa mkazi wa Mulungu. Taonani momwe ine ndikuchitira. Ndine woperewera kukhala mwana wa mwamuna wa Mulungu. Taonani momwe ine ndikuchitira. Koma Mulungu, ine sindikufuna kuti ndikhale pano. Ine ndikufuna ndilimbanire kumalo awo. Ine ndikufuna inu kuti mukwezere dzanja lanu kwa Mulungu. Basi yense yemwe inu muli paliponse pamene inu muli kudusa muchipindachi. Inde, ine ndikufuna kuti ndikhale mwana wa mwamuna wa Mulungu. Ine ndikufuna kuti ndikhale mwana wa mkazi wa Mulungu. Ine ndikufuna kuti ndikwanilitse chilichonse chimene Ambuye wanga alamulira. Tsopano inu Mulungu akudalitseni inu. Ine ndikulingalira magawo 90 pa zana aomvetsera. Tsopano tayang'anani kuno mpenzi wanga, nanga bwanji inu mukadakhala moyo mu masiku omwe inu mukadamumva Yohane akulalikira? Nanga bwanji inu mukanakhala moyo mu masiku omwe Yesu anali kuno? Kodi inu mukanatenga mbali ya ndani? Ngati inu mukadakhala moyo mu wa Yesu, kumbukirani ngati iye. Ngati inu mukadakhala moyo kumbuyo uko, izo zikanakhala basi monga ziliri tsopano. Yesu yemweyo ali kudziziwisa yekha mwa mawu ake, mwaona? Ndipo iwo ndiwosatchuka kwambiri. Koma ndiloleni ine ndikuwuzeni inu. Ine sindili kuyesera kuti ndiwawuze wanthu kuti asiye mpingo kapena mayi. Ine ndikufuna kuti inu muzipita ku mpingo, musaleke kusonkhana kwanu palimodzi. Koma chimene ine ndikuyesera kukuwuzani inu kuti muchite nkuti mukangamire mu ufumu wa Mulungu. Tengani zinthu izi, dziko, mpingo, achipentekosite. Anthu inu, mwayamba kukhala chidziko kwambiri. Inu mukutengera mochuluka kwambiri za mdziko. Izo ndizopheka basi. Inu mumangokhala mukuonera materevizioni ndi zinthu zonse izi ndi momwe iwo akuchitira ndi zonse izi. Ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa, maseminare, masukulu akuyamba kumanyengelera pa ndi apo ndi ichi ndi icho ndi chinanso. Ndipo chinthu choyamba inu mukudziwa, izo ziyenera zizibwera mwanjira imeneyo. Mpingo wachipentekosite iwo wakhala wondithandizira wanga waukulu. Ine sindingakhoze kunena kanthu mowutsutsa iwo. Koma ndi chimene ine ndikuchilirira, abale wanga, chuluka nimo. Paulo, inu simukhala ndi misonkhano yonga yomwe inu munkakhala nayo, anthu sali momwe iwo ankakhalira. Koma Yesu Khristu ali yemweyo. Iye tisunde tilowe mwa iye. Tsopano inu muli ndi manja anu mmwamba. Kumbukirani, panali thandwe linakanthidwa mu chipululu, ndipo kasupe ameneyo akanali wotseguka usikuno. Thandwe lawo linali litakanthidwa Khristu. Iye ndi thandwe lokanthidwa limenelo. Ndipo usikuno momwe ine ndikudziwira, mpingo ukhoza kukhala. Nthawi yakuitana ikhoza kukhala kuti yadutsa kale, ine sindikudziwa. Ine sindingakhoze kunena izo. Kumbukirani, wanthu anapitirira kumakhala ndi misonkhano chimodzimodzi basi kutachitika kupatikidwa kwa Yesu ndi. Ndipo anthu onse iwo adzabwera iwo. Penyani iwo azidzapitirira kumalalikira ndi kumati iwo ali kupulumusidwa ndi chilichonse. Basi ngati kuti dziko likupitirirabe monga ilo linalili, iwo nkumatero. Koma izo
tidzakhala mochedwa kwambiri pa nthawiyo. Pamene inu mukadali nawo mwayi mʼbale wanga, pamene inu mudakali nawo mwayi mlongo wanga, bwelerani mudzalowe mu ufumu wa Mulungu. Inu simukusowa kuti mubwereremo pansi pa china chilichonse, koma basi chikhulupiriro wamba cha kukhulupirira mawu ake. Iyeyo ndi mawu amenewo. Ambuye Yesu, ine ndikudziwa, ine ndikudziyangʼana ndekha tsopano mu kalilole wa mawu a Mulungu, o momwe ndilili woperewera. Koma wokondedwa Mulungu, pano usiku uno, pa usiku wa lolemba uno, kuno ku San Bernardino, California, mu nyumba yolanguliramo iyi, ino, izi ndi zonse zomwe ine ndili nazo Ambuye. Koma ine ndikuzipereka izo kwa inu. Kodi inu munganditenge ine momwe ine ndilili Ambuye? Kodi inu munganilole ine kuti ndithawire ku mtanda mwa msanga kumene? Ine ndikukhoza kuwaona ngakhale amithenga. Ine ndikuiona nthawi. Ine ndikukuona kuitana kodi atuluke mu Sodomu. Ine ndikuziona zizindikiro. Ine ndikuliona gulu la Abrahamu ndikulandira kuwala. Ine ndikuwaona maonetseredwe. Yesu alikuonetseredwa kachiwiri pakati pathu pomwe monga izo zinalili. Ine ndikuziona zinthu zonse zimene inu munazilonjeza. Ine ndikuona osankhira. Ine ndikuwaona inu mukunena izo monga izo zinali mu masiku a Mose, omwe yambre ndi yane awa akanati abwererenso kuti adzasanzire ndipo nkumatsalabe ali mu dzenje lomwelo momwe iwo analimo. Onani, iwo sakanakhoza kumutsatira Mose kupyolera mu mawu amenewo ndi kuwatulutsana amenewo kuchokera kumeneko kupita mu chipululu. Pa iwo ankayanjana ndi Igupto. Iwo sakanakhoza kuchita izo. Ngakhale iwo ankachita ntchito zofanana ndi zomwe iye ankachita, koma kupusa kwawo kunaonetseredwa. Ndipo Baibulo limati, ndizo pakuti atero Ambuye, izo zidzachitika kachiwiri mu tsiku lotsirizali. Ndipo inu muziona izo ndi maso anu omwe. Ngati muli auzimu, ine ndine, ine sindingakhoze kuzilongosola izo. Izo sizofunika kuti ine ndilongosole izo. Nkhosa zanga zimamva liwu langa. Tiyeni tipite kwa Iye tsopano, pamene ife tikadali nawo mwayi, ngatero inu, ngati inu mukusowa ubatizo wa Mzimu Woyera, ngati inu mukusowa kuti mudziperekenso moyo watsopano, abusa anu sati akunyozeni inu, iwo akakukondani inu chifukwa cha izo. Imbodziperekani nokha kwathunthu kwa Mulungu usiku uno, pamene ife tili pano. Ulole inde, ine ndikudziwa izi zakhala zili zolimba, zodula, zachilendo. Ine sindimachita izo kuti ndikhale wankhanza. Ine ndimachita izo kuti ndikhale woona mtima. Ine ndimachita izo chifukwa ine ndimakukondani inu. Ine ndimamukonda Mulungu. Ndipo ine ndimachita izo kuti ndiyesere kukuthandizani inu. Mbozo na abwenzi ine, ine ndikukhulupirira. Ndipo ndi mtima wanga wonse, ndi chikhulupiriro changa chonse. Ine ndikukhulupirira kuti uthenga wanga umabwera kuchokera kwa Mulungu. Iwo wakhala ukutsimikizira izo kwa inu kudusa mzaka izi. Tsopano mvetserani, usiku uno perekani chilichonse chimene inu muli nacho, chilichonse chimene inu mukuchisowa. Ine ndikukhulupirira ndi mtima woona wodzipereka. Ngati inu mungati mungoima pa mapazi anu ndikukweza dzanja lanu kwa Mulungu nkuti, wokondedwa Mulungu, ine ndili pano. Nditengeni ine Ambuye. Ine sindidzayeseranso kugwiritsa ntchito malingaliro anga ndi kutanthauzira kwanga kwanga. Mawu anu amati ine ndiyenera kuti ndikhale woyera. Ine ndiyenera kuti ndibadwe kachiwiri. Ine ndiyenera kuti ndidzazidwe ndi mzimu. Ndiyeno mzimu uzindisogolera ine mu choonadi chonse. Wokondedwa Mulungu, ine ndili pano, nditsogolereni ine. Kodi inu mungachite mochuluka chomwecho? Ngati inu mungachite mochuluka chomwecho, kwezani dzanja lanu kuti ine ndikulolera kuti ndichite izo. Ine ndikulolera kutero. Ndiye tiyeni tonse tiime pa mapazi athu.
pano tengani mchito yanu yonse china chili chonse mtopa kwanu chili chonse bwanji ngati inu mukana kala mukufa sopano. Kodi inu mupeza dzanja lanu mmwamba pa ndime iyi tsopano. Tsopano pamene walimba akupitirira akupitirira akusera tiyeni aliyense waife achitepere azaka zongopitirira kuno. Kodi inu mukufuna kuti mufike monga izi kunja kuno pa nsewu gulu la zigawenga ili mlongo? Kodi inu mukufuna kuti muziva la tsidzi lalikupi pamene uli ulemu wanu wa unaziri kwa mulungu kuti muzikhala ndi tsidzi lalitali ndi chamanyazi kuti mkaza zidula tsisi lake? Kodi inu mungati muzivala timasiketi takale talingono iti ndi zinthu zomwe iwo akumavala lerozi kuvala kopanda makhalidwe uku ndi thupi lanu kuvala likuonetsedwa kunja uko pa nsewu? Kodi inu mukudziwa kuti mwamuna aliyense yemwe ayang'ana pa inu akuchita chigololo ndi inu mu mtima mwake ndipo inu mukumadzipereka nokha monga chonchi? Kodi inu mukudziwa akazi inu amene mumadzilocha alipo mkazi mmodzi yekha mu Baibulo yemwe anayamba wavala zodzilocha ndipo Mulungu anamudyetsa iye kwa agalu Yezebeli, dzina lomwe lakhala likudanidwa kuyambira mu tsiku lake chifukwa cha kachitidwe kake ka izo. Inu mukudziwa anali Eliya mneneri yemwe anazitemberera izo ndipo anamutcha iye mu chikhalidwe chimenecho. Kodi inu mukudziwa kuti anali Herodiya yemwe Yohane Mʼbatizi anamutsatira nawo? Kodi inu inunso mukufuna kuti mukhale chinthu cha Hollywood icho cha mdziko ngati inu mulikonda dziko kapena zinthu za mdziko ndikondi cha Mulungu tichili mwa inu mbale mtumiki mzanga palibe chonde ndimvetseni ine ndine mbale wanu. Kodi inu mukufuna kuti ndiziyanjanise nueni ndi inu mamembala ampingo ku mpingo une wake a Methodist a Baptist kapena chilichonse kumene inu mwakhala muli? Kodi inu mukufuna kuti mugwirisise muchipembezo chimenecho chifukwa amayi wanu ndi agogo wanu akazi anakhalitsa mmenemo? Iwo anatuluka kuchokera mu china chake kuti abwere mmenemo uko kunali kuwala kwa tsiku limenelo iko monga mu nthawi za Nowa. Lino ndi tsiku lina inu mukuti tabwino ine ndinali. Lino si tsiku la Pentekosite, mbado wa chipentekosite wapita. Pentekosite yapita, ino ndi nthawi yokolola. Mwaona ndi nthawi yokolola, njere madzi asamilidwa kale, njere kuyamba kucha. Bwerani mu njere mbale wanga wokondedwa, ndimvereni ine, ndikulupirireni ine ngati inu mukundikulupirira ine kuti ndine wantchito wa Mulungu. Lolani aliyense mwa njira yanu yanu tiweramitse mutu wathu mwa kudzipepesa ndi kupereka pemphero limene ife tikudziwa kuti ife tikuyenera kulipereka. Mulungu nditengeni ine momwe ine ndiliri. Ndipo mbale Mulungu, ine ndikudziyika ndekha paguwa usiku uno inenso. Mulungu ndiwumbeni ine ndipo ndipangeni ine mosiyana, chitani china chake Mulungu, ndipangeni ine mwa mapangidwe anu. Kodi inu mukuganiza kuti ndizopweka kuti uyime pano ndikuwadula anthu mzikuswa monga choncho? Ndi chinthu chovuta kuti uchichite, koma tsoka kwa ine ngati ine ndimachita izo. Wokondedwa Mulungu, pamene omvetserawa akuweramisa mutu wawo ndi mtima mu mphindi zakachetechete izi pano zakutseka kwa kuphunzitsa kwa Baibulo uku, pamene ife tikuona kusinikizidwira kwa mzimu woyera umene wagwedezera fuko lino, mbuyo ndi mtogolo, mbuyo ndi mtogolo, zidzitumizo zazikulu ndi zisonyezo, tikudziwa kuti china chake yenera kutsatira izo. Yeno nkuwaona angelo 7 yawo akubwera pansi apo pamwamba pa piri lija uko mu Arizona, pamene ngakhale magazini kudusa fukoli analemba izo. Kumuona Yesu mwini wake apo mu mlengalenga akuyang'ana pansi ndikumanena izo mu chivumbuluso 10:7 mutenga wa mngelo wa chisandikiri zisindikizo izi zikanati zidzasekulidwe zinsinsi za mulungu zikanati zidzadziwitsidwe zomwe wokonzanso sanakhale moyo wautali wokwanira kuti azitulutse izi ndipo pano zisindikizo zisanu ndi ziwiri izi zomwe zinasindikiza chinthu chonsecho ndizoti zisegulidwe mu tsiku lino kuona zizindikiro zonse zazikulu izi ndizodabwisa zomwe zachitidwa zidasinikizidwira zidanenedweratu izo zisanafike pochitika ndipo palibe nthawi imodzi yomwe inu munayamba mwatileperapo ife koma mumazikwanilisa izo basi monga izo zinanenedwera wokondedwa mulungu ife tikuzindikira kuti yesu khristu ali pakati pathu ife tikudziwa kuti iye ali pano iye ali pano usiku uno mulungu wosaonekayo ali pano ndi ife ndipo akhoza kutsimikizira lonjezo lililonse limene iye analipanga mu mawu ake momwe inu mwayimira ndi kutsimikizira kwa iwo ndi misana yotembenuzidwa mu chiyambi choyambirira pamaso pa osanzira ngakhale nulowa mu mkombelowo ambuye kapena kulowa mu mjaha monga izo zinalili inu munasonyeza ndi kutsimikizira munanenera ndipo munatiuza ndendende momwe izo zikanati zidzachitikire ndipo ife tikuona izo zikuchitika mwanjira imeneyo ndipo atate mulungu ife tikudziwa uyo sangakhoze kukhala ali munthu uyo ayenera kukhala ali mulungu kotero ife tikudziwa ndinuyo pano usiku uno tikhululukireni ife machimo wathu wokondedwa mulungu inu mwachiza matenda wathu tsopanoti tikhululukireni machimo wathu ambuye posakhala mtundu wa mkhrisitu yemwe ife tikuyenera kukhala posa kudzinenera kuti ndi kamuna kapena akaza uthenga wa thungu ndipo pano ife tikudzipeza tokha tikugwera uko monga nkhuku zachipembedzo tithandizeni ife wokondedwa mulungu titengeni ife ndikutigwereza ife mzimu wanu woyera ndipo ngati pali chilichonse mwa ife chimene sichili monga inu tichotseni icho kwa ife ambuye ndipo muzike mapazi athu pa mawu oyera a mulungu ndipo mulole mzimu woyera kuwotche pansi mu mtima mwathu ndipo uchotsemo lisiro lonse lakusakhulupirira ndi tulo ta tsiku lino otiuke ndikudzigwereza tokha perekani izi mulungu tisukeni ife tiwumbeni ife tipangeni ife mulungu perekani izi ngati alipo wina muno usiku uno ambuye yemwe ali nayo mu mtima mwake njere ija chini ya mulunguyo yomwe inazozedwera ku moyo kuchokera ku maziko a dziko ine ndikudziwa ambuye kuti iwo ndi wokakamizika kuti amve pa ora lino kotero ine ndikupemphera mulungu kuti inu mudzazise solo yawo ndi kuwawunikira iwo ndi ubatizo watsopano wa mzimu woyera ndi kuwatumiza iwo pa ulendo wawo akusangalala ndi kukondwa ambuye mulungu iwo ine ndikuwapereka iwo kwa inu ine sindikudziwa yemwe iwo ali inu mukutera ine ndili nawo dzindo wokha wakulalikira mawu anu ambuye pamene inu mukuwawulula iwo inu muli ndi udindo kwa zina zonsezo kumene mbewuyo itakagwere ine ndikungoyimwaza iyo ambuye mulungu ine ndikupempha kuti iyo igwere mu nthaka yabwino yachonde usikuno kuti ambiri aziyiona iyo ambuye ndikuuka nkukhala khrisitu wowala mu tsiku lotsiza lino kuti chinthu chachikulu chimene ife tikuchiyembekezera kuti chibwere chibwere msanga perekani za ambuye ndipo inu mutenge mpingo wanu mkwatibwi wanu ndikumutengera iye kwawo ife tikuziona izo zonse tikuyikidwa mudongosolo bwerani ambuye yesu ife tikuzipereka izo zonse kwa inu mu dzina la yesu khrisitu pofuna zotsatirazo amen. Kodi inu mukumukonda iye chabwino ndiye inu muyenera muzikondana wina ndi mzake zigwiranani chanza wina ndi mzake pamene inu muziyimba iyo kachiwiri. pano kienti mupase iye matamando yangata amaidziwa nyimbo iyi ndintamanda iye ndintamanda iye tamanda mwana wangosa wofera wotimwa mpaseni iye ulemu anthu inu nonse poti magazi ake atsuka banga lili lonse tiyeni tiyimbe iyo tsopano. Kodinu timukumvelera wowaulidwa yense pezaliza nja lanu kuti izo zikundipangisa ine kumvelera bwino mbale ine ndimaziponda nyimbo za nthawi zakale izo tichoncho inu izo zimapita pansi mpaka mu mtima. Kweza mandatu tsopano ndikumantamanda mulungu aliyense wa ife mwanjira yathu yathu ambuye yesu ife tikukuthokozani inu ife tikukutamandani inu ambuye ife tikukupasani inu matamando chipaka anthu oyitanidwa atumike tokera mu babeloni ife tikukuthokozani inu kwaca magazi a mwana wanu yesu khristu ife tikukuthokozani inu chifukwa iye akutitsuka ife mbee miniti ino ifeti ife tikupemba chifulumukiro chazola kwa zathu kuti tsiru wathu ambuye kupunthwa kwathu mu mdima o mulungu tiyele ife tiuke ndi kumawala ndikumayenda mukuwala kwa madzulo ndipo tikhale chipaso chapamtengo chimene tikudzapo ndi kuwala kwa madzulo perekani ziwokondedwa mulungu ife tikudzipereka tokha kwa inu mu dzina la yesu khristu tsopano mitu yanu yoweramitsidwa ine ndikukuperekani inu kwa zibusa uthandizira msonkhanowu.